Lift our heads.
Masithobe intloko zethu.
Lord Jesus, the shepherd of the great flock.
Malusi omkhulu omhlambi.
We are so in debt to thee, Lord.
Sinobutyala ngenene kuwe Nkosi. Ngokuba singena kuze sikuhlawule ngothando othe walufulela ngaphakathi ezinhliziyweni zethu.
We feel so unworthy.
Siziva singafanelekanga kakhulu njengokuba sithoba intloko simi phambi kwakho.
Yacela
ukuba usixoxe kuzo zonke iziphoso naso sonke isono.
Sithandazela
ukuba womeleze imizimba yethu namhlanje.
Many are sick and afflicted as it should be.
Baninzi abagulayo nabaxhwalekileyo njengokuba kubonakala apha ngeetshefu nezicelo ezingenayo emnxebeni nakuyo yonke indawo.
And we believe that we're ending.
Kwaye siyakholwa ukuba sigqibezela imbali yeli hlabathi ngoku, kwaye kwamsinya ixesha liyakunyamalala lingene kwinaphakade.
We want to be
ready. Kwaye sifuna ukuba sibe silungelelo yure.
That's why we have assembled here this morning.
Kwaye kungoko sihlangene apha ngalentsasa ukuze silungiselele elo xesha.
I am told that there are
ngixelelwe ukuba abaninzi abanxibelelene nathi ngomnxeba ngalentsasa kuso sonke isizwe ukusuka kunxweme ukuya kunxweme.
Wherever our voice is.
Naphi na apho amazwi ethu afika khona la ngaelo qela lincinane lingasikeleleka.
Heal the sick that's among them.
Philisa abubagulayo kwaye ndiyathandaza ukuba ucoce imiphefumlo yabo kuko konke ukungcola.
Help us here this morning at the tabernacle.
Kwaye sincede apha kusasa nje emnqubeni ukuze sibe nokulixhamla elo lungelo olukhulu. Kwaye sicela ukuba uthethe nathi namhlanje ngelizwi lakho elibhalweyo. Kwaye wanga umoya angasitshilela izinto esizisweleyo njengokuba sihlanganisene kwesizwe siphela ngoku.
We are a small people.
Siva ukuba singabantu abancinane kodwa sinendawo phakathi kwabahlangulweyo ngokuba sikholiwe kuYesu Kristu. Siphe ezinto Nkosi. Kwaye xa sivala le nkonzo simele kukuya kumakhaya ethu ahlukileyo kwesizwe. Ndingathi njengabo bevela eMausi bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kwethu ekuthetheni kwakhe nathi endleleni. Ngokubawo ndiyazi ukuba nantoni na endinokuyithetha ibiya kuba yenganelanga ngokuqinisekileyo kumakristu alungileyo akwesizwe siphela ngoku aphulaphuleyo. Ibingayikuba efanelekileyo. Ibiya kuba yinto ethile endinokuyithetha engenakunceda nto. Ngokuba sisonke sikwiqela elinye singabantu ababhubhayo. Kodwa makathi umoya oyingcwele omkhulu athethe wanga angabamba ilizwi azityhile nje. Silindele kuye ngoku egameni likaYesu. Amen. Ningahlala phansi. Ibu mangaliswa okwam. Ndicele inkosikazi yam ukuba kwenzekile ukuba iphulaphule ezantsi ethusana ukuba bendingacingi ukuba ndiya kuba nankonzo xa ndibuya kwaye andikhange ndize nazo nempahla. Ndaze ndathi kumolokazana wam nguye okwesolula ibhatyi yam. Ndaze ndathi ndiyakuhlala emva kwepulpiti ndine abazazi ibhulukwe uba ilolunye uhlobo nebhatyi ibeyilolunye ze zibe ndizinxibe ekhaya. Kodwa umidi beyolule ihempe yam na yonke into ngoko yonke ngakhathazeki yonke into ilungile.
We have a request here that there's a very dear
ngoku sinesicelo apha sokuba kukho umzalwana oyintanda kwaye ndicinga ukuba iPrescott ndiyakholwa inxibelelene ngale ntsasa phezulu ePrescott eArizona. Utata kadade uMesia ubesendleleni yakhe eza apha enkonzweni ndiyaqonda kwaze kwanyanzeleka ukuba athathwe asiwe esibhedlele ehlaselwa intliziyo umzalwana uCoggin.
Also, Brother
Kwaye kananjalo umzalwana uJunior Jackson ndicinga ukuba uphulaphule kunomathotholo olandelayo phaa ezantsi okanye kumnxeba olandelayo ezantsi eClarkson okanye iNew Albany. Kwaye utata wakhe usesibhedlele ndiyaqonda enochakho olubuthathaka lomhlaza esibindini. Ngoko sifuna ngokuqinisekileyo ukubakhumbula kwimithandazo yethu. Engoku kukho nabanye apha kananjalo kodwa sifuna ukuthabatha lonke ixesha. UThixo uyazi ngabo bonke. Ngoko masibathandazele ngoku. Thixo othandekayo, njengalowo othandekayo omdala, indoda eshwabene izandla, umzalwana uCoggins, umakhwekhwethe omdala wasentsimini othe elele esibhedlele kusasa nje kwindawo ethile ehlutshwa kukuhlaselwa intliziyo yakhe. Thixo loo ntliziyo ilusizi indala ihlangene nkathazo ezininzi. Ndiyathandaza Thixo ukuba umncede siphe oko. Uyathanda, uyabuthanda ubomi njengokuba nathi sonke sibuthanda kwaye ufuna ukuphila. Kosi Thixo mphe kona. Thina kwisizwe sonke siyamthandazela egameni likaYesu ukuba umphilise, umkhuphe. Ndiyakholwa ukuba uyakwenza njalo, uyakuthi eze apha enkonzweni. Sithandazela umzalwana uJackson, utata wakhe othandekayo elele apho ekufeni ngoku. Kwaye wezisa ehlabathini umfana olungileyo njengoJunior. Ndiyathandaza Thixo othandekayo ukuba umphilise. Yazi ukuba kubonakala kungena kwenzeka. Eza amachiza oogqirha abayazi into abanokuyenza kolo hlobo lwemeko. Kodwa siyakhumbula umzalwana uHall naye xa abona abangcono oogqirha balapha bathi eLouisville bathi uneeyure nje ezimbalwa nokuziphila enomhlaza esibindini kwaye uyaphila namhlanje. Kwaye ngoko kwakwiminyaka engama25 yadlulayo ngenxa yobabalo lwakho. Ngoko ndiyathandaza ukuba uphilise umzwana uJackson namhlanje enkosi. Maluthi ubabalo lwakho nenxeba yakho ibe naye. Kwaye yonke le mfumba enkulu yetshefu neziziba nezinye izinto ibekwe apha ngokwesicelo. Uyabazi bebonke bawo. Ndiyathandaza ukuba usiphe impilo yabo bonke. Egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku kuqalisa ngale ntsasa bendingacinga ukuba ndizawuhlandize indawo yokuqala kwicawa ephelileyo. Kwaze ngoko kwakhona xa besiyazisa loo nto ngehla umzali uNeville wandicela ukuba ndithethe. Kwaze ngoko savakalisa ukuba kuya kuba lapha ezantsi namhlanje kwaye oko akwaziswanga phandle jikelele apha elizweni ebantwini. Kwaye sinale nkqubo yomnxeba ngoku eyona ilunge kakhulu kakhulu. Abantu bangahlala nje kumakhaya abo okanye kwezabo bahlanganisane kwiindawo zabo, iinkonzo zabo njalo njalo, baze bayive inkonzo. Nombulelo ngaloo nto. Ngoku ndibona kulele apha kubekho izicelo ezininzi kule veki iphelileyo kwinto ebendiyithethe kwicawe epheleleyo emyalezweni. Ndiyakholwa ukuba ndilibele ukuba ndawunika isihloko esithini nangoku. Kodwa ndathetha into emalunga nokuhlawula amatyala akho. Kwaye uyazi akunamsebenzi nokuba uthini na, ayiqondwa kakuhle ngabaninzi. Hayi kuba bona bona abafuni kungayiqondi, kodwa usuka njengokulula kungayiqondi. Ke ngoku omnye uthe kumele ukuyithenga imoto okanye ndingathini mna. Ngoku asikoko awayethetha ngako uYesu okanye iBhayibhile apho xa isithi musani ukuba natyala laa nto omntwini. Oko ukubambezela amatyala onako ukuwahlawula, wahlawula. Ayithethi nako ukungabi natyala laa nto omntwini. Ayithethi kuthi bethu sinamatyala erente, ityala lethu lomnxeba thina nayonke enye into sinamatyala ngezo zinto kwaye siyawahlawula. Kodwa ityala elidala elijingayo obunako ulihlawula, lihlawule liphele. Yabona ngoku musa kuhamba nayo nayiphina into ijinga kuwe ngolo hlobo. Ndikhumbula ngexesha endaligula ngakuba lithile xa ndandiseyinkwenkwe ndaphuma esibhedlele ndinetyala elimalunga $20,000. Kwaye kwakukade kukho ibhengile yamachiza apha umnumzana uSwanika ndandimtyala malunga $300 ityala lamayela. Wayengandazi nokundazi. Kwaye loo ndoda ndaya kuyo kwaye yalithumela nje phaya phezulu nakanjani na ayizange yale kulithumela. Ndaze ndathi ndinetyala kuwe. Ndaze ndathi ndiyakholwa Swanika yayingumnumzana Mason phaya ezantsi kwisitalato esifutshane iCourtney Spring. Ndaze ndathi ndinetyala kuwe kwaye ndisebuthathaka kakhulu nje kodwa ndiyazama ukuya emsebenzini. Ngoku ukuba andikwazi ukuhlawula ndandisandula ukuba ngumKristu. Ndathi into yokuqala mnumzana Mason njengoxanduva lwam kuThixo ndimtyala izishumi zam, ndifuna ukuhlawula yena izishumi zam kuqala. Ndaze ndathi ngoko xanduva lwam olulandelayo kukuhlawula amatyala am. Ngathi utata wam ugula kakhulu kwaye kwaye sasinebalishumi sisonke abantwana kusapho lwakuthi. Kodwa ndathi ndiya ukuba ndikwazanga ukuhlawula ngaphezu kwama25 esenti kwelo tyala suku ngalunye lokufumana umvuzo. Ukuba andinakukuhlawula nama25 esenti ndiza kudlula ngapha andikuxelele ngaloo nto. Ndiyakukuxelela andikwazi ukuyenza ngeli thuba. Ngoku ngoncedo lukaThixo ndahlawula lonke isunzwana lalo, yabona. Kodwa nantso into endithetha yona, yabona. Musani nje umntu othile uthi umKristu othile apha enkonzweni ngaxesha elithile wehla ufumana umsebenzi kwimoto ethile apha. Yazi loo ndoda yehla, loo ndoda yathi ndiyakukuhlawula ndifumana umvuzo wam ngomgqibelo okanye into ethile yenye. Kwaye akazange ayihlawule. Ndaze iiveki neeveki zedlula akaze ayihlawule, akathetha nelizwi. yaze yaze londoda yeza ndicela yathi yabona oko kubeka ibala enkonzweni kubeka ibala kuKristu awungenako ukuyihlawula iya kuyixelela uthi ndiyakudala kwaye ndiza kuhlawula ndingumKristu kodwa anje andinakuyenza kwangoku loo nto ndinetyala oku kwaye khumbula kukwiincwadi zikathixo kananjalo uyazi uba wenze loo nto ngoko oko ndizama ukwenza njalo ndisenzela isiqu sam nathi sonke sihlangene ndizama ukuba sibe silungile kuba siyazi ukuba sisondela kwinto ethile sisondele kakhulu kwinto ethile eza kwenzeka ngoko sifuna ukuba sibe silungile xa ukuza kwenkosi kusondela kangaka ngoku sifuna ukuba sibe silungele loo yure inkulu ngoku sifuna ukuhlala silungile sithethe ngoku ngengongoma encinane apha endiyikhethele le ntsasango uncedo lwenkosi kwaye siza kuthetha njengokufutshane kangangoko sinokuba nako ngenxa yabantu abanxibelelene nathi ndiyathemba ukuba bonke bane konke kwesize jikelele bafumana intsasa emnandi njengoba sinayo apha e-Indiana kumnandi kupholile imozulu intle esinayo ngoku ukusukela ekubeni ibiyimvula kwaye yemnandi kakhulu ngoku ndifuna ukufunda kwincwadi yamahebhere isahluko sokuqala nakwincwadi kayohane ongcwele isahluko sokuqala amahebhere esokuqala eyokuqala ukuya kwesithathu nakuyohane ongcwele esokuqala eyokuqala ukwenzela itekisi ingongoma yam kusasa nje kukufundisisa ezibhalweni ngoku masifunde kumahebhere esokuqala eyokuqala uThixo wayethethile nje kudala ngeendawo ezininzi nangeendlela ezininzi koobawo ngabo abaprofeti uthethe ngale mihla yokugqibela kuthi ngonyana awamisa wayindlalifa yento zonke awathi kwangaye wayenza indalo yonke othe elubengezelo lokuqaqawulo bakhe nombhalo wenku yakhe ezithwele nokuthwala zonke izinto ngalo ilizwi lamandla akhe wesuka akuba enzile ngokwakhe intyambululo ngokusihlambulwa ezonweni wahlala phantsi ngasekunene kobukhulu enyangweni sisifundo esihle kanjani esi ngoku uyohane ongcwele esokuqala eyokuqala ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwi ekuye uThixo waye ulizwi enguThixo ngoku kwaye ingongoma yam kusasa nje yethi uKristu utyilwe kwilizwi elile lakhe ngoku xa bendifikelela kwisigqibo sokuthetha ngale nto bekungenxa yaloo nto ndisazi ukuba oko sikuthethayo akufunekanga nje sikuthethe ngenxa yokuba sihlangene sonke ukwenzela ukwaphukaneka sithethe nantoni na kodwa kwinto eyakuthi incede ukuqinisa abantu ngokuba siza kudlula kwayingozi amanzi oyikekayo sele sidada siphumela kuwo ngoku kwaye ngamanye amaxesha ndiyaqikelela kuni kuba njengokuba kunjalo kum ukhangeleka kulolo hlobo maninzi kakhulu yinto eyoyikisa kakhulu bendithetha nje nomlungiselelo oselula nenkosikazi yakhe phaa egumbini kwimizuzu nje embalwa edlulileyo kwaye bobabini baphathuphathu nje njengokuba linjalo ihlabathi liphela lunjalo lulonke uluntu oluphezu komhlaba ndathi khumbulani usathana unesithonga asizisa kuni akakhathali nokubani ngobani na uThixo unelungelo leso sithonga sinye yintoni enikhethayo seso sithonga ukuba impama okanye ukuba ngumntu oqaqanjelwa ngamalungu amathambo uhlele esitulweni okanye ukuba phathuphathu yabona unendawo ethile apho amele kukubetha khona unelungelo kuloo ndawo ivulekileyo ngoku nantso indawo ekufanele uhlale uyivalile lonke ixesha waye ukubona nje esi sigaba sokuhlupheka engqondweni siphila kuso kwaye kumakhasethi eveke epheleleyo ndiyacinga siyakutyhila kuni eyona nto inkulu yoyikekayo siya kusithethe ngayo ngolunye lwezi ntsuku sakufika kwindawo eyaneleyo yokuvulwa kwezo zibetho zokugqibela ziya kuphalazwa phezu kwehlabathi ezo ngqayi gxebe ukuphalazwa kweengqayi nenzidumo ezichenxe nalo mibono yoyikekayo izayo phezu komhlaba amadoda ngoku nabantu namhlanje bakwenjani imeko yokuphazamiseka engqondweni kwihlabathi liphela nike nayifunda le nto kwenyanga epheleleyo i-Reader's Digest niyiqaphele laa ngongoma phaya ingoobilly graham umvangeli omkhulu uthe wadina kakhulu akakwazi nokuqhuba iinkonzo zakhe waza waya kuklinikhi yakwamayo ukuya kuxilongwa enyameni akwabikho nto ingundonakele kuye nje ebengakwazi kusebenza ngokwaneleyo baze bamfaka ekubalekeni ukuthamba ngokwasemzimbeni ubaleka imayile yonke imihla waze lo mhlathi waqhubela ekuthini inzululwazi iqondakalalisile oko namhlanje ukuba abantwana baselula lamakhwenkwe amancinane namantombazana afikelela kubudala bawobuphakathi xa enamashumi amabini eminyaka ubudala ukuze kuthi kumashumi amabini anesihlanu ngamaxesha amaninzi kwiziganeko ezininzi amantombazana abe sephezile ukuya exesheni kumashumi amabini anesihlanu ubudala andazi ukuba niyayazi naloo nto okanye hayi kodwa kubusuku ombala obudluleyo ngethuba umoya ongcwele bethetha apha enkonzweni intombazana encinane ebihlele apha phantsi yiloo nto kanye ebiyingxaki yaloo mntwana yakubizwa ndajonga kuyo okwesibini ndaphinda ndajonga ndaze ndabona ukuba yintoni na inkathazo ndacinga ayinakuba njalo laa mntwana uselula kakhulu kodwa ibikukuyeka kuya exesheni malunga namashumi amabini eminyaka ubudala amashumi amabini anesithathu into lolo hlobo yabona umama wam nomama wakho bafikelela kwabo budala malunga namashumi amane anesihlanu ukuya kumashumi amahlanu inkosikazi yam yafikelela kwabo budala malunga namashumi amathathu anesihlanu ngoku kuhlele kumashumi amabini lulonke uhlanga loluntu lubolile ke ukuba oko sikuko ngokwenyama kwimizimba yethu kukukrazuka kusihla ngolo hlobo ngenxa yokudla ukudla okungumxube uxinzelelo olukubolisileyo ingaba loo nto ayisibolisi nemithambo yengqondo ngoko singabona ukuba kutheni abafazi benokuphuma esitratweni nje beze singabona ukuba kwenze njani na ukuba baqhube ngesantya ezitratweni ngekhulu elinamashumi amabini emayile ngeyure nazo zonke ezinto kufikelele kwindawo apho isizwe siphela ihlabathi liphela ingesiso esizwe sodwa kodwa kuye yonke indawo baphelile ngokwasengqondweni ukuze ngoko xa sivula loo nto inkosi ithandile ezo ngqayi zixhenxe zibonise ezo zinto zoyikekayo abantu baba bephambene kangako emva komzuzwana kangangokuba bayakuqikelela ngathi babona iimbovane ezingangentaba ubukhulu iya kuba ngabafazi abangcungcuthekisayo ibe ziinkumbi eziza phezu komhlaba okuza kungcungcuthekisa abafazi abazichebayo iinwele zabo iinwele ezinjengezabafazi zijingela phantsi namazinyo amade njengengonyama ulwamvila emsileni wabo njengonomadudwane nezinto ezindalo ukuza kuthuthumbisa abantu phezu komhlaba kodwa ngoko luya kube sele luphele kakhulu ixesha lokuba kungenziwa nantoni nangaloo nto lingakhona ngoku ukungcungcuthekiswa kwaye kwixa epheleleyo xa besiza kungena oko kujikeleza malunga nokuba kukho izimvo ezintlanu zale ndawo iye iyangaphandle leyo indawo yokungena izimvo ezintlanu zomzimba inye kuphela indlela unokungena ngayo emzimbeni kungezo zimvo ezintlanu ukubona ukungamla ukuthukumisa ukujoja nokuva akukho ndlela yimbi yokuhlangana nomzimba ngaphakathi kwaloo mntu kukho umntu obizwa ngokuba ngumoya naye unezimvo ezintlanu ukucinga iingcinga nokucinga nothando nesazela nokunjalo kulungile ngoku awunako ukucinga ngomzimba wakho ucinga ngengqondo yakho kwaye apho ngaphakathi kulapho abaninzi bamakristu bemakhona kuphela kwaye banganakho kanye njengokhozo entsimini nokhula entsimini bangathandiswa kwangumoya oyingcwele omnye elithikholwa lemnene lithandiswe nguwo kodwa ezantsi ngaphakathi kwaloo nto kwimoya elandelayo imoya esithathu ngumphefumlo kwaye wamiselwa ngenxa engaphambili ngithixo nako apho enene imbewu yobomi ikhoyo kungaphakathi apho kwaye khumbula ukuba ndingathabatha ukhula ndiluvule ndize ndimilisele entliziyweni yalo okuphuma kwingqolowa ndikufake ngaphakathi apho ndikungcwabe kungavelisa ingqolowa kukhula oko akunamsebenzi nokuba yintoni na engaphandle kulo nokuba yintoni na imihlali namhlanje kudilekwe kakhulu malunga nobungqina bukamoya oyingcwele nezinto ezinjalo usathana angalinganisa naluphina uhlobo lwesipho uthixo anaso kodwa akanako ukuzisa elalizwi ilizwi nelizwi nako apho wasilela khona emyezweni wase-eden nako apho ahlala esilela khona nako apho ikhasethi elingabathanjiswa abathanjiswa abobuxoki okanye abathanjiswa bangathandiswa ngomoya bathethe ngelwimi baxhentse bakhwaze bashumayele ivangeli babe bese ngumtyoli ngumphakathi ngokukhumbula uyesu wathi konke andinike bona ubawo baya kuza kum akukho mntu unokuza engathanga ubawo wam amtsale kuqala ngoku sithathe sagqiba isifundo ukubonisa ukuba ngaphakathi wawukutata omkhulu 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 konke kuya emva xa sithetha ngokwenyama ngoko yiloo nto yiyo ekubeni yinyama imvelo ngamanye amaxesha umntwana uyakuzalwa kusapho oluthile enentloko ebomvu iyammangalisa uyise kuba ukho mntu amaziyo kubantu bakowabo onentloko ebomvu okanye kwabakulonini kodwa ukuba uyakubuyela emva kakhulu kwizizukulwana eziliqela uyakufumanisa ukuba kwakukho umntu othile owayenentloko ebomvu laa mbewu iqhubela phambili isiza isihla kwaye uphuma kulo mvelo yalowo wakudala njengokuba amahebhere isahluko sesithengcathoyo ukuthi umelkisedeke uabraham wahlawula izishumi kuye xa wayebuye ekubulaleni okumkani kwaye ulevi owayesamkela izishumi wahlawula izishumi kuba wayesesinqeni sikamelkisedeke okanye esinqeni sikaabraham gxebe xa wayehlangabeza umelkisedeke ngoku yinto enye le ukuba ungunyana kathixo ukuba ndingunyana kathixo okanye intombi kathixo sasikuthixo ekuqalekeni kwaye xa uyesu waba yinzaliseko yelizwi ngoko sasikuye sikwimoya embewu yobomi ekubethelelweni kwakhe sabethelelwa emzimbeni wakhe ekuvukeni kwakhe kwabafileyo savuka kunye naye engoku ukusukela ekubeni siyiqondile loo nto ngoku sihleli kunye naye kwiindawo zasemazulwini kukristu yesu yabona kuba yena thina ukuba singoonyana neentombi zikathixo singabantwana bakathixo ngoko sizibonakaliso zikathixo ngoko thina sinobomi obungunaphakade kwaye uthixo nguye kuphela ubomi obungunaphakade obukhoyo ngoko sasikuye ukusukela ekuqalekeni kwaye xa uyesu wabalilo lonke ilizwi ngoko sasiyinxenye yakhe ngoko amen nanto ke xa okokulapho ngaphakathi akukho mtyoli akukho magunya akhona ntona enokuze ikususe nanto indawo yokubambelela yomphefumlo ungathandiswa apha ngaphandle emoyeni nomnqweno uzenze zonke ezinye ezizinto kodwa kwakufika kule ndawo yokubambelela kwela lizwi awunawuze usukunyiswe ususe apho uya kubambelela ngokuthe nqina ngenyani kwela lizwi kangangoko unoba nako ngaphandle kwaloo nto ngaphandle kwayo nantona oyenzayo usalahlekile esa sigaba saselawudike sihamba sesimfama siludwayinge singayazi nokuyazi loo nto yabona uphandle yiloo ntambiso ukuthandiswa ngomoya wenene yabona laa moya ungcwele ungawa phezu komntu emoyeni wakhe kodwa umphefumlo wakhe nguwo imbewu yobomi laa mbewu lilizwi yabona kodwa indlela andikhathali noba ukwazi kangakanani umshumayelo ukwazi kakuhle kangakanana ukwenza oku noba kuthanda kangakanana elo lelinye lamajelo angenayo aya emoyeni awunako ukuthanda ngomzimba wakho uthanda ngomoya wakho elo lelinye lamajelo okungena waye ungathanda ude uthande nothixo ube nangoko ungalunganga ungazikhupha idemoni ushumayele uzenze izinto ube ungalunganga noko uyesu watsho wathi baninzi bayakuza ngaloo mini elo lizwi liyayiphelelisa ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwi ekuye uthixo waye ulizwi enguthixo ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu qaphela ndiza kuthetha ngale ngongoma yebhayibhile kakristu etyilwe kwilizwi elelakhe apho ndisikhuphe khona esigqibo bekusegumbini lam umntu othile othandekayo mhlawumbi uhleli apha ngale ntsasa ndinawo umfanekiso udinga kwigumbi lam lokufundela apha phezulu longo umfanekiso wentloko kakristu kahoffman ubhalwe kwimithetho yabanoyolo kwaye kuloo ndawo okanye uthe wafikelela ekubeni ube uswele ukuthile kwenwele bacinezela kakhulwana kwisiba njengokuba udlula kuloo ndawo ngoko nguye lowo ehleli kwilizwi lakhe ekhangele ngaphandle kanye ukristu ekwimithetho yabanoyolo umntu othile noba engubana ndiyakubulela ngaloo nto kwaye umntu othile wezisa umfanekiso awubeka kwigumbi lam lokufundela phaya kaeliya enyuka ekwinqwelo omlilo ndiyazithakazelela ezi zinto ngamaxesha amaninzi izihlwele ezikhulu andibinalo nethuba lokuthetha ndizithethe ezi zinto kodwa ndiyayibona mzalwana dade ndiyayazi kwaye uthixo uyayazi ngoku ndiza kuthetha ngale ngongoma kakristu etyile kwilizwi elelakhe indlela kuludwe lwentshumayelo yasentabeni kukho umfanekiso kakristu omi apho kanye ngolo hlobo nako apho ndiye ndacinga khona ngale ngongoma ngoku ukristu nelizwi mnye yabona bathi kwakutheni ukuze ibhayibhile abantu batsho bendikhwele nenye indoda kungekudala kwithuba elidlulileyo yathi icinge thina apha phambi kwalo mhlaba indlela esiyiyo kwaye sazi nje kuphela okanye nothi sisindiswa ngentsomi ethile amajuda ebizwa ngokuba ibhayibhile ndathi mhlekazi andazi ukuba uyithetha njani naloo nto kodwa ndikholwa ekubeni yintsomi yamajuda ndatsho yathi ke uyathandaza uthandaza entweni ndacela okuthile thile nezinto ezithile andakufumana ndathi uthandaza ngendlela engeyiyo asimelwe kukuthandazela ukuguqula ingqondo kathixo simelwe ukuthandazela ukuguqula ingqondo yethu ingqondo kathixo ayiswele ukuguqulwa yabona yabona ilungile ndathi asiyiloo nto wayithandazelayo ndazi inkwenkwe eselula yomkatolika ngaxesha elithile eyayinencwadi yomthandazo iqenqeleza imithandazo nokwenzela ukuba umama wayo aphile waze yena wafa yaphosa incwadi yomthandazo emlilweni ke yabona andiyithandi incwadi yomthandazo kodwa nakanjani na yabona nithawake intsingiselo ngeyiyo nizama ukuxela uthixo into amakayenze umthandazo umelwe kukuba ibe ukuthi nkosi ndiguqule ukuze ndilingane ilizwi lakho hayi guqula hayi mandiguqule ingqondo yakho wena guqula ingqondo yam yabona guqulela ingqondo yam kwintando yakho kwaye intando yakho ibhalwe apha encwadini kwaye nkosi musa kundivumela ndimke kude uyenze ingqondo yam ifane kanye nengqondo yakho ukuze xa ithe ingqondo yam yenziwa yafana nengqondo yakho ngoko ndiyakholwa lilo lonke ilizwi olibhalayo kwaye wena wathi apho uyakwenza ukuba yonke into isebenzisela nokulungileyo kwabo bakuthandayo kwaye ndiyakuthanda nkosi konke kusebenzisela nokulungileyo bendiphaya emazantsi elizwe kule veki ndihleli nabahlobo abathande kangenene ndabuza abanye babo etafuleni izolo xa besidla besidla ngokuhlala njalo sijikeleze sibe nokuncinane okunjengokufundisisa okuncinane ebhayibhileni besithetha malunga nothando kwaye bekukho umntu othile oye wathi kum wathi ndiyakholwa ukuba ngumchasi kristu ndathi ukuba oko bekuye kuyikholisa inkosi yam yiloo nto endifuna ukuba yiyo ndifuna ukuba yiyo nantoni na afuna ukuba ndibe yiyo ndiyamthanda kwaye ukuba andiphosela ezogweni saya kumthanda ukuba ndinomoya omnye endinawo ngoku wakhangela kum ngongaqhelekanga noko ndababona abane okanye abahlanu babo apho abafana amakhosikazi aselula abafazi abahle ndazi uba abo bafana bawathanda kakhulu amakhosikazi abo ngoko ndathi kubo ndathi nantsi indlela yokulinga le nto ukuba inkosikazi yakho phambi kokuba nitshate ngoku ubuyele emva uthi wena obu bomi bomtshato wawuphupha ngoba utshatile ube ungatshatanga ngenene kodwa uphuphe ukuba utshatile waze wavuka waze wahamba waya kuyithetha loo nto nentombo ithandayo wathi uyazi ndiphuphe sitshatile sazisana abantwana ndiphila ngokonwaba silindele ukuza kwenkosi nayo yonke into ukuze ngoko le ntombazana ithi kuwe uyazi ndithanda enye indoda ngcono kunawe ndingonwaba ungaphezulu xa ndinenye indoda ubunokuthi ngentliziyo yakho yonke umthande ngokupheleleyo kangangokuba uthi iintsikelelo zikathixo maziphumle phezu kwakho sithandwa sam hamba nenye leyo indoda ngoku hlolisisani loo nto ngamnye kuni madoda okanye ninabafazi yabona kulungile ukuba uthando lwakho lolululo ungayenza loo nto kuba unomdla koko kumfaneleyo wekunokuthini ubusazi uba unokumfumana unako ukuhlala naye wena uyinkosikazi yakho uza kuba yiyo uza kukutshata kodwa akangeze onwabe angonwaba ngakumbi kwaye ngoko uba uyamthanda ngoko ufuna ukuba onwabe ngoko ke nantoni na eyiyo intando kathixo mayenziwe intando kathixo nokuba ndonwabilena iyo okanye hayi ndifuna ukuphila ngokuze yena akholiseke iloo nto ndiyenzayo ngoko ke hlolisisa eyakho injongo noko ufuna ukufumana ngaloo nto uyakwazi uba uyamthanda na uthixo okanye hayi ukuba ngathi ungandiphonza ukuba ndiyakulahlela kude ndiyakuthanda nakanjani na ngoko ke ukuba amabandla angayibona loo nto aze akholwe ngolo hlobo akunanze kube khona omnye umntu ozama ukuqhuzula ibhola ekhatywayo emkenayo komnye umfo ngeli thuba abalekanayo angamkhusela lowo yabona xa injongo eyiyo yenene noko afuna ukukufumana asinakuba kukuzama ukuthi heyi ndifumene yona nam ndimlolo kwakhona yabona uthixo akanakuyisebenzisa loo ndoda uninzi kakhulu ukulinganisa ukulandelana loo nto kwaye satana lowo kwaye abantu abayiqondi loo nto bazama ukuthatha ibhola komnye umntu oyinikiweyo ekhe uthixo avelisa ulungiselo loluthile ungakhangela uba bangaphi na abaya kulusukela yabona yabona ngoku uthando oluyinene lukathixo akunamsebenzi nokuba ndileliphi na ilungu nkosi uba nje ndingathetha ilizwi ngaloo nto ndincede ukuyikhusela mandenze loo nto yabona ikwaye loo nto inye enokuba yiyo malunga nenkosikazi yakho ukuba uyayithanda ngenene yabona asilo thando lwafilio luthando lweyagapho uthando lwenene ndingahlala nomntu ongomnye ngolonwabo oluthe chatha anditshatanga ngoku kakade andingekhe kwaye ngendlela abantu abaphulaphule kula makhasethi abanye abaninzi babo bayabhala bathi kutheni umtshato noqhawulo mtshato uthethe oku waze wathetha okuya ndikuthethe amaxesha amaninzi kakhulu oko la makhasethi aphumela kuphela ndithetha nebandla lam mzalwana andinaxanduva ngoko athe uthixo akunika ukuba ukwaluse ndinoxanduva lokuba hlobo lunina lokudla endondla ngalo aba bantu oku kokwalo mnquba kuphela yabona ngoko ukuba abantu bafuna ukuphulaphula la makhasethi oko kuxhomekeke kubo kodwa ndithetha oko uthixo andinike kona ibizizono zabo ezo zatyitywayo omnye umntu wabhala wathi kulungile ndenze oku ndenza okuya uthe izono zethu andikhange ndiyithethe loo nto ndathi bona ngolu hlobo oku kuya koo bantu balapha kanye abantu abalapha kulo mnquba umhlambi ongowam ngoku uba abantu bafuna ukukuxuba ukutya nezinto eziphaa phandle ufumane isityelelo esivela kuthixo wenze oko uthixo ukuxelele ukuba ukwenze ndiyakwenza kwaloo nto inye nam kodwa le miyalezo iya kweli bandla qaphela ngoku siyabuya simele ukufumana into enye esimele ukubambelela kuyo into emele ukuba yindawo yokubambelela ngamanye amazwi isisiqiniseko kwaye wonke umntu umele ukuba nesiqiniseko okanye uqobo ndakhe ndashumayela ngaloo nto ngelinye ixesha kwiminyaka eyadlulayo ngesiqiniseko indawo elilizwi lokugqibela njengosompempe kumdlalo webhola uba uthi linqaku yiloo nto ngokuchanekileyo athi kuyiyo akunamsebenzi noba uyibone njani na usompempe uthe linqaku uthi a ibingelo nqaku ihambile ndiyibone akunamsebenzi noba into na xa ethe linqaku liloo ke kuphelele apho yiloo nto nje nguye isiqiniseko nesibane sokulawula izithuthi sisiqiniseko uba sithi hamba uthi ke mna ndinxamile ndine hayi hayi sithi yima uzole ngeli thuba omnye umfo ehamba yabona sisisiqiniseko ngoku kumele ukuba kubekho isiqiniseko kuyo yonke into oyenzayo kwafuneka ukuba kubekho isiqiniseko xa ukhetha inkosikazi yakho kwafuneka ukuba kubekho umfazi owawunokumnyula ngoku kumele kubekho ixesha apho xa uza kuthenga imoto hlobo lunye lwesiqiniseko oyakulenza ingaba iyaba uyiford ichevy iplymouth imoto yelinye ilizwe noba into na kumele ukuba kube nesiqiniseko kwaye kunjalo ngokuphila ubukristu kumele ukuba kubekho isiqiniseko ngoku ukuba indoda ithe iyeye kwenye indoda yathi ive umntu othile esithi ke umelwe kukubhaptizwa aze lo mpho angaze mhlawumbi elakhe ibandla elithile ebelingabhaptizi bayafefa nje ndiyacinga ndithi ngokomzekelo iwisile bayabhaptiza ukuba baceliwe ndiyaqonda okanye mhlawumbi ikatolika ndiyacinga ukuba bayafefa kuphela ngoke uba umntu uve into malunga nokutyiliselwa emanzini ke akakhange ayiqonde loo nto ebekhuliswe ngumkatolika ngoko uyenyuka aye kumpriste athi father ndiyaqonda ukuba simele ukuba sibhaptizwe ngokutyiliselwa ithini inkonzo yethu malunga naloo nto kuba itsho ukuthi simele ukuba sifefwe ukuba elo bandla lisisiqiniseko sakhe kuphelele apho konke ukuxambulisana kuphelile ibandla lithilo kube kuphelele apho ukuba umzalwana nombhaptizi uzive sisithi sikholelwa ekubhaptizweni ngokutyiliselwa uyakuthi ndiyakholwa loo nto egameni likayesu kristu ngoku eli lungu lebandla libuyela kumfundisi lithi mfundisi ndive umfo othe kum simele ukubhaptizwa ngomtyiliselwa lungile kodwa egameni likayesu kristu ke uyakutsho ngoku masibone kuba apha encwadini ithe simele ukubhaptizwa sisebenzisa uyisenyana amoya oyingcwele ukuba elo bandla lisisiqiniseko kuphelele apho akakhathali nokuba ithini naenye into sisiqiniseko sakhe eso ehlelo ngalinye lisisiqiniseko samakholwa alo kodwa kum nakwabo ndithemba ukuba ndibakhokelela kukristu nangokristu yibhayibhile isiqiniseko sethu akunamsebenzi kuba uthixo uthe malithi lonke ilizwi lomntu libe buxoki elam libe inyaniso kwaye ndiyakholwa ukuba ibhayibhile isisiqiniseko sikathixo akunamsebenzi nokuba nabana ngomnye uthini na isisiqiniseko ibhayibhile asiyoncwadi yenkqubo hayi mhlekazi asiyoncwadi yenkqubo ingeyiyo nesisikhokelo sokuziphatha ibhayibhile asiyoncwadi yenkqubo ezininzi kangako nokunjalo hayi mhlekazi asiyoncwadi yakuziphatha kakuhle hayi mhlekazi ayinjalo kwaye ingeyiyona ncwadi yembali ngokupheleleyo okanye ingeyiyona ncwadi yemfundo ezakwalizwi kuba isisitshilelo sikayesu kristu ngokuba ungathanda ukuyifunda loo nto ninawo amaphepha enu yiphawule kwisitshilelo esokuqala eyokuqala ukuya kwesithathu njengokuba ibhayibhile isisitshilelo sikayesu kristu masifunde njengoku senexesha ndiyakholwa ukuba yam andinazinto zininzi kakhulu zivalwe phantsi endiyakuthetha ngazo uba inkosi ayikabuyi kuba siza kuzama ukufumana kuzo isityhilelo sikayesu kristu awamnika sona uthixo ukuba babonise abakhonzi bakhe izinto ezimele kubakho kamsinya waqondisa wathumela ngaso isithunywa sakhe sasemazulwini kumkhonzi wakhe uyohane owalingqinelayo ilizwi likathixo no ubungqina bukayesu kristu waneento zonke awazibonayo unoyolo lo uwalesayo kwanabo bawevayo amazwi aso isiprofeto esi bazigcine izinto ezibhalwe kuso kuba ixesha likufuphi ngoko ibhayibhile isisityhilelo esipheleleyo sikayesu kristu kwaye yabhalwa ngabaprofeti
Hebrews 1:1 in God who in sundry times
uThixo wayethethile nje ngamaxesha amandulo kobawo ngabo abaprofeti uthethe kuthi ngale mihla yokugqibela ngonyana wakhe uYesu Kristu ababe ngabaprofeti bebonke behlangene uYesu wayengumalaki uYesu wayenguYeremia uIsaya uEliya yonke into ababeyiyo babekuye kwaye konke okuko noko konke ndikuko kukuye amazwi amangqina elizwi ngoko ayoncwadi yenkqubo isikhokelo semthetho yokuziphatha kakuhle ingeyona ncwadi yembali okanye incwadi yemfundo yezakwalizwi asiyo kodwa isisityhilelo sikayesu kristu uThixo ngokwakhe etyhiliwe ephuma elizwini ukuya enyameni nanto into eyiyo ibhayibhile ililizwi kwaye uThixo uyinyama uThixo ulilizwi gxebe abe uYesu eyinyama isisityhilelo sendlela uThixo ulizwi awabonakalaliswa ngayo ekwinyama yomntu waze watyhilwa kuthi kwaye kungenxa yaloo nto ukuze abe ngunyana kathixo uyinxalenye kathixo niyaqonda ngoku akanguyanga umzimba uyinxalenye kathixo okungaka oku kungunyana unyana njengokuba amakatolika embeka unyana ungunaphakade nazo zonke ezinye iinkonzo elo gama lithethi nanto iphathekayo yabona akanakuba ngunaphakade ukuze ngoko abe ngunyana kuba unyana yinto ethe yazalwa iphuma kwenye kwaye igama unaphakade akanakuze abe ngunaphakade anganguye unyana kodwa kangeza abe ngunyana ongunaphakade hayi mhlekazi ayinakuba ngunyana ongunaphakade ngoku kodwa yena ungunyana ngokungaka ukuze lonke ilizwi lalikuyeremiya kumoses nakuwo wonke loo mazwi njengokuba watshoyo athetha ngam sonke eso sityhilelo singcwele selizwi sasidityaniswe kumzimba womntu omnye waze uthixo wabeka inyama yokusijikeleza naso isizathu sokuba unyana isizathu sokuba abe wathi bawo kuba yinto nje elula ukuba ungavumela uthixo ayigalele ingene ihle engqondweni yakho yabona uthixo etyhilwe ekumzimba wenyama qaphela etyhilwe ukusuka kwinyama okanye ukusuka kwilizwi aye kwinyama uyohane ongcwele esokuqala eshumelinesine lowo ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu ngoku qaphela le bhayibhile abanye babo bathi oke yenza oku yenza okuya kodwa mandikuxele into masinje masingene kwimbali yebhayibhile okomzuzu nje sibone apho yayivela khona yayibhalwe ngababhali abangamashumi amane abahlukileyo ngamadoda angamashumi amane awabhala ibhayibhile kwisithuba esingaphezu kwesishumi elinesithandathu lamakhulu eminyaka ukwahlukana kwaye kungamaxesha ahlukeneyo bexela kwangaphambili izehlo ezezona zibalulekileyo zakhe zenzeka kwimbali yehlabathi kwaye ngamaxesha amaninzi kumakhulu eminyaka ngaphambi kokuba kwenzeke kwaye akukho nenye imposiso kumashumi athandathu anesithandathu ezo ncwadi ziphela oh bet akukho mbhali koko nguthixo ngokwakhe oyenokwenza ngokuchanekeka ngako akukho nelizwi elinye eliphikisana nelinye khumbula ishumi elinesithandathu lamakhulu eminyaka eyahlukeneyo ibhayibhile yabhalwa ukusuka kumoses ukuya ekufeni kukayohane esiqithini okanye kwisiqithi sepatmos lishumi elinesithandathu lamakhulu eminyaka kwaye yabhalwa ngababhali abangamashumi amane abahlukeneyo omnye wayengamazi nokumazi omnye kwaye abazange babe nayo nje ngolizwi abanye babo abazange balibone nelizwi kodwa xa babeyibhala kwaye babesaziwa njengabaprofeti ngoko bathi bakubeka iziprofeto zabo bazihlanganise ngasinye kuzo sanxibelelana kwesinye khangela upetrosi owavakalisa ngomhla wapentekoste eguquka nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono zenu upawulos wayengazange eve nto ngaloo nto wehla waya kwela searabhi isithuba seminyaka emithathu ukuyafundisisa itestamente endala ukuze abone kwangubani nalenzeka yomlilo yayithetha naye endleleni isithi sawule undihlulishelani na wayenokuthini ukuphosisa akazange anxibelelane nabandla konke kwaye kwishumi elinesine leminyaka emva koko ekuhlangeneni kwakhe nopetros babeshumayela into enye ilizwi nelizwi yibhayibhile yethu ke leyo malithi ilizwi lenye indoda lisilele eli akukho mntu unokongeza kulo awongezi kwakhona ebhayibhileni hayi mhlekazi ezi sisityhilelo esipheleleyo kuphelele apho njengamatywini asixhenxe amatywini asixhenxe omnye umntu wahlala esithi kum ngoku uthi inkosi iyakuthetha nawe mzana ubranham xa la matywini ayityhilwa ize isixelele ukuba singasondla kanjani nakuthixo nokuba singayenza njani naloo nto ndathi hayi mhlekazi akunakuba njalo ngokuba ibhayibhile amatywini asixhenxe kuyo ayenemfihlelo ezisixhenxe ezifihliweyo ayesele ebhaliwe kodwa bazange bayiqonde ukuba yayintoni na khangela indlela abathi badideka ngayo nje malungana loo nto bebhaptizwa egameni likayesu yabona yayingelilo elo ligama lenkosi uyesu kristu yabona zonke ezo zinto indlela ezaziyiyo kuba baninzi ooyesu ndinamahlobo abaliqela apha emhlabeni ababizwa ukuba ngooyesu abalungiselela abangabahlobo asingabo abo yinkosi yethu uyesu kristu akho mbhali koko ngithixo onokwenza ngokuchanekileyo kangako ngoku masibone nje indlela lebhayibhile eyabhalwa ngayo ngoku masithi ngokomzekelo ukusuka bekunokuthini ukuba besinokuya ngoku sithabathe amashumi amathandathu anesithandathu eencwadi zamachiza ezithetha ngomzimba zibhalwe ngamashumi amane ezikolo ezahlukeneyo zamachiza ikhulu elineshumi elinesithandathu okanye kwishumi elinesithandathu lamakhulu eminyaka akwahlukana ndiyamangaliswa ukuba ingakuqhubekela phambili okunjani esinokufikelela kuko ngethuba uGeorge Washington umongameli wethu malunga namakhulu amabini eminyaka eyadlulayo ukwenzela isifo sengqele inyumonia bancothula uzipho lozwane lwakhe baze bophilisa ipayinti kuye bekunokuthini ukuba besinokuthabatha mazihambele phambulana kwezinye izinto ezithe zasitala kakhulu namhlanje yinzululwazi leyo bekunokuthini ukuba besinokuthabatha amashumi amane enzululwazi eyahlukileyo esuka kwishumi elinesithandathu la makhulu eminyaka ngokwahlukana sibone ukuba singaphumana ntoni na inzululwazi yomfrentshi kumakhulu amathathu eminyaka eyadlulayo yaqondakalisa oku ngenzululwazi ngokutangeleka kwebhola ukuba nasiphina isantya esiphezulu sasinokuthi sifunyanwe ngaphezu kwamashumi amathathu emayile ngeyure loo nto ingawushiya umhlaba iwele ngaphandle ucinga ukuba inzululwazi ingaphinda icaphule ibhekiselele kuloo nto ucinga ukuba ingaba kukho into eqhubeka kunye naloo nto ngoku ngelithuba abaqhuba besihlanga esitathu endleleni apha ngekhulu elinamashumi amahlanu emayile ngeyure yabona kodwa ngokwenzululwazi wayeqondakalise ukuba uxinzelelo lwebhola eqengelekayo phezu komhlaba nangamashumi amathathu emayile ngeyure loo nto nayiphina into ingaphakama isuke emhlabeni imke ingaba kwisithuba esingaphandle esibhakabhakeni hayi akukho kuqhubekela phambili ngaloo nto kodwa akukho negama elinye ebhayibhileni eliphikisana nelinye akukho nomprofeti omnye owakhe waphikisana nomnye bebonke ngamnye wayegqibelele waye ekungeneni komnye aze aprofete waye loo mprofeti wenene wayephakama ambizele phantsi ize loo nto ibonakalaliswe yabona yabona ngoko ibhayibhile ililizwi likathixo kuwo wonke amakholwa enyaniso ngoku ubungenakufumana nto ichanekileyo koko oogqirha bayakuvumelana ngako awunako nokufumana okuchanekileyo kubo ngoku awunako ukufumana okuchanekileyo kwinzululwazi ngoku ngoku uyazi because El Kilel to Leoba style Ukba I Ukba. I five play at T. Wabona in Gelosas in his new Pomposone, Zomtava, or Bognabanzega. It's about Limbumba.
But the
Bible says, Bible, it is Imbombo Ezine. Kulungile ngoku ubonile sibheke ezindini ezidluleyo okanye ibheke ezintathu ezidluleyo bekuzizo ngoku amaphepha ebethwele lo mhlathi bafumanisa ukuba ihlabathi lingamacala amane alinganayo angapha bebonileyo loo nto kuba qinisekileyo yabona ndithe mayikhutshelwe yonke ndilindele nje umntu othile ukuba abe nento yokuthetha kwaye bayafumanisa ngenye imini ukuba babone ukukhanya kwekulu elinamashumi5 ezigidi zeminyaka yokukhanya kwasesibhakabhakeni futhi bajikeleza nje ndaweni inye esangqeni injalo kanye loo nto niyakufumanisa ngolunye lwezintuku ukuba xa usiya ezulwini awubhaki uye kwindawo ethile yenye uselapha kananjalo ukwenye imo nje ekhawulezayo kunale kanye njengokuphumela kweli gumbi ungena umbala wonke umbala ihempe ilokhwe nantona oyinxibileyo ingunaphakade ngokubhalwe kanye phantsi ijikeleza iphinde ijikeleze ihlabathi lonke ixesha okukhwanyeza liso lakho oko kubhaliwe khangela umabonakude uye kuyiqondakalalisa loo nto awuzalwa uthixo unokubhaliweyo ngawe oko akwenzi ufaka ukushicilelayo akwenzi ingxolo ininzi okomzuzwana uyazi lusana oluncinane olo lude lifike ekuziphenduleleni ngoko ingxolo iyaqala luyaqala ukuthetha izinto nokwenza izinto olumelwe kukuphendula ngazo kwaye xa ubomi buphela oko kushicilela okanye ikhasethi liyakhuthwa libekwe kuvimba omkhulu wencwadi kathixo ngoku uya kuliphepha njani ke kwiqonga lomgwebo liyadlalwa kwakhona phambi kwakho yonke intshukumo oyenzayo yonke ingcinga iyathi yangena engqondweni yakho uyayibona loo nto ngoku ungabona apho uthixo ndimi apha ngobunye ubusuku kwaye kwakho indoda eyayiseqongeni ende indoda enempandla umfo okhangeleka emhle omeleleyo kwaye waphuma inkosi yayimxele izinto ezininzi malunga nosapho lwakhe nento amelwe kukuyenza waphuma wahlala phantsi imizuzu embalwa nako siza phambi kwam enye indoda enjalo kodwa yayithobile intloko yayo andizange ndibe nakuqonda ndazindakhangela kuloo ndoda kwakhona phaa phandle yabe yona yayingeyiyo ngokuba yayinto enye yaze le ndoda andabi nakuyifumanisa ndabhekabheka kwaye ungekho mntu emva kwam ndathi laa ndoda ihleli ngaphakathi kwalaa midiyadiya phaya kwaye yayingowethu yayingumzalwana ohamba apha ebandleni omde onempandla udivi lompo omhle ehleli phaya phezulu kolwa hlobo wabe ejinxa intloko yakhe ngapha ethandaza ngoba wayesondele ekupheni ekhathazwa sisisu wayesiyafuna izihlangu inkosikazi yayifuna ukuba afumane izihlangu ezitsha yathi hayi andimele ukuzifumana kuba andisayi kuphila ukuze ndinxibe yathi ihleli apho uyabona ikulomo halleluya uthixo washukuma ngaphakathi apho wathi nantsi ehleli phaya kanye kuloo ndawo yayikuyo uyabona kuba ndithetha ukuthini na ngokuqaphela kwaye akukhona sifina isiphoso ezibhalweni uyesu ilizwi likathixo lihlalula iingcingane ezingaphakathi entliziyweni ilizwi likathixo lomelele libukhali amahebhere isine ishumelinesibini ilizwi likathixo libukhali lomelele ngaphezu kweqele elihlangothi mbini lahlula neengcinga neengcingane zengqondo yabona lingena lihle engqondweni lize likhuphe likalule uthini ukukalula kukwazi kutyhilwe ngokuphandle kwaye loo nto ilizwi likathixo eliyenzayo namhlanje sithi ibandla lamakatolika lilizwi likathixo amabhaptizi amawisile amapentekoste umnquba yimposiso leyo lilizwi isityhilelo uthixo etyhilwe lilizwi hayi asinakufumana ukuqhubeleka phambili phakathi kwezamachiza phakathi kwezenzululwazi nakwizinto ezahlukeneyo ukuba uEinstein wayethe nje waba nokuchaphazela okokomoya njengokuba wayenokuchaphazela ngokwenyama njengokuba wayefundisisa imithetho yokukhanya nezinto ezinjalo ngewasixela into ethile xa ndandisiva umyalezo wakhe kwelaa ziko olukhulu kwindawo ethile phakathi esibhakabhakeni ukuba ungakhe uhlangane elo ziko unganokudala imihlaba wenze nantoni na kwaye amandla angangangena siphelo yabona wayeyibonile loo nto uyazibona ezingxowana zincinane zingena emoyeni bazibiza ngokuba zisosa njalo njalo abantu njalo ukuba kulungile kungcono siyeke loo nto uvile ngabo bonke abo bantu balahlekayo utsho musa kuva ngabo bemi apha babe bengekho yiloo ndlela uyoba yiyo uxwilo omnye wabo uya kuwa ehlele phantsi kanye kwaye lo mzimba ongophatheka uya kwambatha okupokomoya kwaye bayakuba khumba nwele okanye mathambo eyakushiyeka uya kuguqulwa ngomzuzwana wexesha kuwa kanye uphume kwisithuba esingenanto uthabathe oko kugodwe nako sibona konke oko kuqhubeka ngoku kwaye ipentagon umanyano lwamazwe amahlanu iyamangaliswa zezo zinto zikhanyayo nokukhanya kwiimfihlelo nazo zonke izinto abazibona esibhakabhakeni nibonile ukuba bebenenye apha iphepha ejeffersonville kule veki nokunjalo umangaliso wokukhanya ngoko o abazi ukuba kwintoni na bathwa phulaphulani bantwana bancinane oko siya kunikwila ngolunye lwezi ntsuku yabona yabona musani ukukhathazeka kumbulani uyesu wathi njengoba kwakunjalo ngemihla yesodom kwenzeka ntoni kanye phambi kwesodom uthixo wehla nengelosi ezithile baze bahlolela umkhwebo wathi ndikuvile ukukhala uba isono sandile sikhulu kakhulu ngoko ndifile kuzawufumanisa ukuba kwinyaniso kukonke na okanye hayi injalo loo nto angela le intloko yahlalana uabraham yayinokuqala iingcingane zasentliziyweni kasara emva kwayo ngoku uyabhekabheka umjizwana nje uqaphele yabona ubone ukuba iyakwenza ntoni na kwaloo nto inye namhlanje ngokuphanda ngomgwebo uba emva komzuzwana ibandla xa lithe lahlala kuloo ndawo nayo yonke imbewu ethe yeziswa kwindawo yayo liyakube limkile abasayikwazi uba kwenzeke ntoni nakulo omnye uya kuhamba ngolunye uhlobo yabona omnye uyakuba esiya kwinto yomfundisi omnye uyakube ehamba apha okanye phaa ezantsi kwaye into yokuqala uyazi babe bengasekho kuba uenoch owenza umzekelo uthixo mdabata waze akabikho wehla ezokuhlola ukuqhubekela phambili indlela awathi uenoch watshintshwa ngayo umzekelo engoyisrayeli owayelayishwe emkhombeni ligqibelele kangako ilizwi likathixo ligqibelele kangako nkqukw endala nento itestamente ngamacala amabini nento epheleleyo enye injalo loo nto itestamente endala isisiqingatha sayo kwaye itestamente enka isisiqingatha sayo hlanganisa loo nto unesityhilelo esipheleleyo sikayesu kristu nabo abaprofeti bethetha kwaye apha nguye buqu yabona amacala amabini nento epheleleyo enye ngoku asifuni ukuthatha okuninzi ngokukhumbula itestamente endala iphelelanga ngaphandle kwentla kwaye entla ayinakuphelela ngaphandle kwendala naso isizathu sokuba ndibe ndithe ngamacala amabini into enye epheleleyo kuba abaprofeti bathi uyakubalapha 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 bayakwenza oku kuye bayakwenza oku kuye waye nanku ekho apha wayelapha wayelapha baza benza oku kuye baza benza oku kuye ndendisandula ukushumayela ngaloo nto kubusuku obumbalwa obudlulileyo ngoku ukuze ube nokufundisisa isibhalo upawulos waxela utimoti lifundisise ulungisa ukulahlula ilizwi likathixo elinyaniso nazo izinto ezintathu ezinyanzelekileyo zesibhalo ekusebenziseni ilizwi likathixo kukho izinto ezintathu ekunyanzelekileyo ukuba ungazenzi ngoku masifundisise ezo zinto kule mizuzu ilishumi ilandelayo izinto ezintathu onyanzelekileyo ukuba ungazenzi nako konke okusemhlabeni naphina apho uya khona so sonke isizwe qiniseka ngokufaka ezi zinto ezantsi engqondweni yakho ukuba unalo usiba uze ungazenzi ezi zinto ndinixela lonke ixesha indlela emanenze ngayo ngoku ndizawunixela oko ningamelanga kukwenza ngoku akufuneki ulitolike ngendlela engeyiyo ilizwi uthi ke ndiyakholwa ukuba lithetha oku lithetha kanye oko likutshoyo aliswele kutolikwa kwaye kufuneka ungalibeki kwindawo engeyiyo ilizwi kwaye ungaze ulingenise kwindawo engeyiyo ilizwi kwaye uba senze nayiphina kwezo iyakuyikhupha yonke ibhayibhile ingene kwindideko nesiyaluyalu qaphela ukutolika ngendlela engeyiyo uyesu ekwimo kathixo esemntwini ungamenza ukuba yena ungamenza abe nguthixo omnye kwabathathu ukutolika ngendlela engeyiyo uyesu kristu esibalilizwi ungamenza ukuba abe nguthixo omnye kwabathathu okanye ungamenza isiqu sesibini sentloko buthixo kwaye ukwenza loo nto ungaphixanisa isibhalo siphela awunakufika ndawo ngoko malingatolikwa ngendlela engeyiyo lona kwaye ukuba uthi into ethile ubeka ukutoli kwakulo uze ulisebenzise kwelinye ixesha okanye lisetyenziswe kwelinye ixesha nangoko wenza ukutoli kwa ungachanekanga ukuba nabana utolika ngendlela engeyiyo uyesu kristu ebhayibhileni ekubeni angabi nguthixo ngokwakhe amenze isiphuso esibini okanye uthixo omnye kwabathathu loo nto ingaliphazamisa lonke ilizwi kwibhayibhile iphela ingaphula umthetho wokuqala uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwam kulungile ingenza lonke uluntu lobukristu iqela labahedeni babanquli abanqula oothixo abathathu abahlukeneyo yabona ukuba ingaluhlobo olunjani lwebhayibhile eninayo ngoko loo nto ingasenza oko amajuda athi sikuko athi nguphi kwabo thixo onguthixo wenu yabona ngoko uyabona unako akufanelanga uyitolike ngendlela engeyiyo ibhayibhile
For Jesus himself is the interpretation
Uba uyesu lokwakhe ukukutolikwa kwebhayibhile xa wenza kwabonakala kweso sigaba ukuba laa nxalenye umzimba wakhe iyabonakalaliswa ukuba sisigaba sesandla mayibe sisandla asinakuba sisigaba sentloko ukuba sisigaba sezwi kulungile ngoko asinakuba sisigaba sonyawo yabona ke ngoku sikwisigaba seliso kwaye ngoku esilandelayo singuye ngokwakhe esiza ukubona ngokwesiprofeto yabona konke ukuhla kwesigaba siqale ukusukela kwisiseko ukusukela kwisigaba sebandla sokuqala xa imbewu yangena emhlabeni imbewu epheleleyo kwaze kwaza kuphuma ezinyaweni ulutha kwabuyela emva ngoko ngowesli kwaye ukungena kwabakwamoya ilwimi imilebe yabona ngoku liliso kuprofeti bukamalaki isine njalo njalo ke ngoku akukho nto iyenye iseleyo kulo ukuba ifike ngaphandle kwakhe ngokwakhe kubangene kuloo nto kuba leyo into yokugqibela ekhoyo bubulumko obulandelayo kwaye sinabulumko bobethu bobakhe asinakubona kukokwethu angathini umntu ukuba nokubona kwangaphambili ezo zinto akanakuyenza loo nto nguthixo ngokwakhe yabona kufikelele endaweni kwaye yena ulawule umzimba konke ukuhla ngoko umzimba opheleyo kakristu utyhila ukwimo yomthakazi owathatyathwa kwicala lakhe njengokuba uadam wenzayo ekuqalekeni njengokuba wayendalo uadam xebe ekuqalekeni ewe uthixo loo nto ingabhidanisa ibhayibhile yonke yaphule umthetho wokuqala yenze uthixo uthixo abahedeni wesithathu ingenza nje umonakalo kwo wonke umfanekiso webhayibhile ngoko awumelanga kuyityolika ngokuphosakeleyo ibhayibhile ngoku yinto nje enye leyo ngoko sonke isibhalo esesibhayibhileni siyintsingiselo enye umelwe kukuyibeka kwindawo yayo kwaye ukuyibeka kwindawo engeyiyo usenokumenza uthixo kwesinye isigaba uze kwisigaba esilandelayo umenze imbali ukuyibeka kwindawo engeyiyo ngoko awumelanga kusibeka kwindawo engeyiyo isibhalo yena unguthixo lonke ixesha ukuba umenze namhlanje uthixo wembali into eyayikho phaya kudala kwaye akasenguye namhlanje uyakwenzani ngamahebhere esahlunu esithathu ivesi yesibhozo yabona isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade ngoko siyabona ukuba kwenza ntoni na oku nokuba kwenze ntoni na sele kuyenzile kumenza akhanyele ilizwi elilelakhe ukubeka izibhalo ngendawo ephosakeleyo ukuzifaka kwindawo engeyiyo izibhalo usenokubeka umzimba wakhe uhlangane ngendlela engeyiyo unyawo apho kumele ukubakho intloko khona okanye enye into kwinto enye nje njenge ngamanye amazwi usenokuba noyesu efundisa umyalezo kamosisi usenokuba no okanye nowesley efundisa isigaba sikaluther usenokuba naloo nto ngoku isigaba sethu sifundisa ipentekoste umyalezo wependekoste uyabona ukuba imvutyulela enjani elinokuba kuyo abakwamoya sele bebonisile kwabangobani na uluther sele zibonakalisile wayaungena emahlelweni yafela kanye apho kwangena isigaba nantso imka qaphela kanye njekuba yenziwe umbutho yafa ngokubona nje kuba isiyonyani sona leyo khangela emva kwo wonke amaphepha embali lonke ixesha lathi lazenza umbutho lafa apho kanye akuzange kube sabakhonto kulo laba ngumnquli wothixo weli hlabathi layongena kwizahlulo nakwimibutho namahlelo nakukungaqondakali iqela looriki layongena apho babeka izabo imbono kulo okanye bafakela iingcinga ezezabo gxebe kulo laze lenza ntoni laba yimbutyulela Lisiya kumba kutiko weli sabati. Apo baya kumbege tone nu satana ngoko hake. Bekinga kubabane ngokele nkuli sabati ya kubazisela ukoro.
I told you the other day, I say it again.
Dani tayla ngenye imini. Zagwipinda kwa kona. Ukubane nkubego ngoko hake unamsanje. Ikasene ngokupele leo no tiko.
Civilization.
Inkubeko. Ikasene no tiko. Impundo. Izi zikiti zemaile ukumka kuhuye. Inzululwazi izigidi zemayile inzululwazi nemfundo sizama ukuqondakalisa ukuba akakho uThixo yabona ngemfundo ezakwalizi yamaziko emfundo nezikolo namagumbi enzululwazi njalo njalo bathe balifumane labo ithuba lokugungqisa uthini ngombono obunye ebusuku wendoda xa yayikhala kwezo nzululwazi phaa ezantsi kugalwa laa nto phakathi ngolo hlobo zadonga nje zakhangela phezulu zahambela phambili kusaya kubakho okunye ukuphalisa aphela ezinto zintathu zinyanzelekileyo ukuba zibekho ngoku awunako uyesu akazange azokushumayela umyalezo kanowa akazange azokushumayela umyalezo kamoses okanye umoses akazange aze kushumayela yabona musa ukusibeka kwindawo esingeyiyo sibhalo simele ukuba sifike ngexesha ngoku awunako ukubhekiselela alo madoda makhulu uJohn Wesley waphumayo okanye amadoda amakhulu uLuther xa uLuther waphumayo nomyalezo wakhe wokugwetyelwa ngoku xa oko kwaku uLuther wayeyindoda ebalulekileyo wabiza ibandla laphuma ebumnyameni wazomisa ugwetyelwa ngokholo wathi akwenza loo nto baze bakho mbutho phezu kwayo yazi yafa ubomi bahambela phambili njengoba bunjalo kwisithombo sengqolo abaphuma apho bayakungena kwisigaba sikaWesley isiqu ukuya kumdumba ayakuphuma kuLuther kwavela amanye amagqabi loo nto yafa naso eyayinguzwingli noCalvin nabo bonke abo baphuma kolo hlaziyo olukhulu kwaze kwavela noWesley esinye isigaba esadubula siphuma kweso siqu uWesley noAtterbury nabo bonke abo nojohn umntakwabo nabo bonke amadoda amakhulu akathixo anomyalezo owalithayelayo nje ilizwe bawenza umbutho wafa ngoku waphuma ngokuchanekileyo kanye kukhangela ngokungathi uyakuvelisa ingqolo wangoku kwaye kwafumaniseka ukuba yayilikhasi eyakwamoya kodwa emva koko kwaphuma umdumba omncinane kwaye uyaqaphela esithelweni ndiyacinga uba malunga nesithathu okanye isinye zeminyaka emva kokuba uLuther waphuma entsimini kungoko apho ibandla lamaLuthere labunjwa khona kwixesha ngelifutshane emva kokuba uWesley wayesentsimini labunjwa ethusansi nenkqubo yokuba lathi na ibandla likaWesley okanye ibandla lamaWesley ukuvele bekho baze bathi bakufika apha eMelika abaninzi babo babuyela emva baze bathi masizimisele indawo yokudibanela njalo njalo ukusuka eNgilane ukuze silizise ngapha nendlela eyathi yazotywa ngayo yonke loo nto ndayibona kanye ngoko into eyenzekayo nalo lifile ke kwaphuma kuya kwamoya abo bakhwazi badala baphaya kwiintsuku ezinde zakudala banesipho sokuthetha ngelwimi baze baqalisa ukuthetha ngelwimi baze bayibiza ngelokuba bubungqina bukamoya oyingcwele baphinda bazenza umbutho omnye wathi uyakuba noku nomnye uyakuba nokuya baze baba nemicimbi ngemicimbi yenzani loo nto ngamnye kuba ushiya nje ungalungelelananga njengoba kwenzekayo kwidiza njengoba kwenzekayo kumdumba baba nobunye ubini ubuthathu nebandla likathixo nazo zonke ezinye ezi kusoluka nje kusoluka kodwa ngoku ngokwendalo engumzekelo logqibeleleyo awunawuze ube nawo nantoni na onokuyifundisa ngalo usapho lwabahlobo bam olusezantsi eKentucky belusandulwa kuba nosana oluncinane oluzelweyo ngenye imini waze unina wabe enyukile xa belungisela idinala yethu wabe yena enceda omnye udade ekuphekeni idinala esenzela iqela lethu madoda sasiphaya phandle ukuya kuzingela engoko usana loqala ukulila kwaye ndandithetha ndiyacimba unina waziva edanile kancinane ngoko wabaleka wayakuthatha usana lwakhe waqalisa ukuncancisa lo mpho omncinane ndingathi uyazi yindalo nje leyo yabona ngoku awunako abazange bafumane indlela ingcono elinokuthi ngayo usana lwazise olo lukufunayo kunokuba luyililele ngoku usenokunika incwadi yemigaqo uhlale apha uthi ndifuna ukukufundisa imfundo yezakwalizinyana ngoku musa ukuphuma ukrankqalaze ujikeleze njengabanye abantwana wahlukile wena ngoku xa ufuna ukuncanciswa uze ukhalisele ntsimbi incinane ingapha ayisebenzi nje loo nto hayi ayisebenzi nje konke ngoko xa ujonge indalo ngoku siyabona apho sonke isigaba yathi yasilungisela ngokuthe ngqo ukuze sibe sithethina sakwisigaba sokugqibela ikhasi libuye umva Why is Benesu male the sun, Leminyaka? Pantamashua, Bingo, Eminyak. Your Mialas or Tail of Swag with Caesar, we always see. Why Galenta Sassan of the Lenin Caesar? Yabon, why Kungangum Buto?
It can't organize.
Oh, now go into Umbuto. Aguzan, a good condo in Jengao, Okanya Yakba, Koem Pagoku, Yabon.
The thing that's the matter with the message about Legleon, Gomialas, and Amtange,
Uba Abo Fumana, and Chizen Zabo, Bameloku Sarakubu, Kobonyan, Uguzabenzu above Wutwe, Yabon.
You can pick up the message and then let the sun bake all the things. Ungaukola
Mialezo, Wango of Melonyana, Gatabon, the Bunsas, Abu Pumegue, Benzam Christu Okuleo.
See what I mean?
We are born of Banteta Tina. Uthixo uyeza kwamsinya ukuzakwamkela ibandla lakhe kwaye simele ukuba sibe nolo hlobo lwamaKristu kuye ayakulwamkela ingqolo imelwe kukuvuthwa kulungile ezi zinto zinyanzelekileyo zintathu zinyanzelekile ukuba zibekho ungatoliki ngokungekuko okanye uluphathe ngendlela engeyiyo ulutolike ngendlela engeyiyo okanye ngendlela okanye ulubeke kwindawo engeyiyo lifanele ukugcinwa ngokuchanekileyo okanye ngendlela uthixo wathi laliyiyo.
To the world, it's a
big deal. The band was called on Jenkin Wadi in Pithelo.
One time,
Yelny Kash and Dante and Dota to make a cool upper stagwin. Eban Beskun, life family, so Christu. Yaziati, that amount of my dear Pilan Gomu Sug. Yati, you are no Baba, I don't fool with Pepi Baba, I was a Pupagagubi.
They, a book of mystery.
Yabon, in Wadi in Pithelo.
Kodwa ngelithuba
kwikholo lenyaniso isisithilelo sikathixo etyhilwe kwisigaba esiphila kuso wathi amazwi am angumoya abubomi uyesu wayithetha loo nto kwakhona ilizwi liyimbewu eyahlwayelwa ngumhlwayeli siyazi ukuba kwinyaniso oko linguthixo ekwimoya elizwi kwaye kuphela lingatolikwa nguye ingqondo yomntu ayinakuba nako ukutolika ingqondo kathixo. Ingathini encinane enesiphelo ingqondo ukutolika ingqondo engenasiphelo ngoku singenakho nokutolika omnye ingqondo yomnye waye uyaqaphela nguye kuphela onokuyitolika kwaye uyitolika kwabo athandayo ayizange ithi abantu anokubhubha bakudala njengoba babezulazula phezu komhlaba kumaxesha amandulo ngendlela ezahlukeneyo uthixo kumaxesha amandulo wazityhila ngeendlela ezininzi kubaprofeti bakhe yabona wayeqaphela kwabo athanda ukuyityhila kubo kwaye wamisa ukuba abe nokuzifihla esibhalweni kwesona sifundiso sezakwalizwi isilungileyo sikhoyo.
Oh
bethu uyakwazi nje ukuzifihla ehleli kanye apho esibhalweni uze ukhangele yonke imini ungayiboni ukhangele ubomi bonke ungaze uyibone. Angazifihla nje ehleli apho ngokuncedani kuyo yonke indawo makungene nzulu oko ukuba uthixo elizwini angazifihla kangako elizwini ukuze ungabikho sifundiso sezakwalizwi okanye sikolo ehlabathini sinokuze sibe nokumfumana waye nangoko uhleli apho kanye uthi ingaba indalo loo nto mzana uBrenham uthini ngabafarisi nabasadusi uthini ngaso sonke isigaba wayenza loo nto ngokuqinisekileyo uyenze njalo kuso sonke isigaba ngoku singayihlola loo nto masicinge ngemihlakanowa esinumkileyo isigaba sengqondi indlela awasifihla ngayo kwilizwi lakhe ledinga ngemihla kamoses indlela awasifihla ngayo ngemihla kaeliya indlela awasifihla ngayo ngemihla kayesu indlela awasifihla ngayo ube sehlabathini ihlabathi labakho ngaye ngeyihlabathi yalimazanga weza kokwakhe buqu abakhe buqu abamazanga yabona. Uyazifihla kwabona abalumkileyo amadoda azingqondi akhoyo phezu komhlaba uthi ke lo ngugqirha utata ungcwele uzibanibani andikhathali noba ungubani na uthixo uyazifihla kuye waye eyazityhila kwiintsana ezifuna ukufunda yabona iintsana zikathixo imbewu iyamiselwa ngenxa engaphambili cinga uthixo unamandla onke ehleli kumazwi angawakhe emfamekisa izilumko abantu abafundileyo besi sigaba sikhoyo kwaye abayiboni loo nto bacinga ukuba liqela nje labantu abayibaqayo khangela kuye imi apho ezifihla kwabakwamoya amabhaptisi amawisile amarhabe ezityhila kanye ekuhleni ebonakalisa zonke iintlobo zezinto ezibeka nasemaphepheni nezinto ezinjalo njalo kodwa nangoko abayiboni. O uthixo wethu mkhulu kangakanani uzityhila kuloo athanda ukwenza njalo kuye Oh, uthumzana Jones okanye umzana uSibanibani uyindoda ebalulekileyo uyakuyibona. Oh, hayi uyityila kuloo athanda ukumtyilela. Uthi inkosikazi yam ayiboni kwaye ngumfazi ongumKristu. Uzityila kuloo athanda ukuzityila kuye. Umlungiselelo wam uyindoda enkulu kunjalo kodwa uzityila kuloo athanda ukuzityila kuye. Ngoku uhlola ngoko kutyiliweyo oko kwenzekayo ngoko uyaku ungaqonda ngokucacileyo. Ngoko siqaphele ngoko oko kuyenza incwadi kaThixo hayi incwadi yomntu. Ukuba incwadi yomntu ngoku masikhangele ukuba ingasiqondakalisa kanjani na. Khangela indlela esidandalazisa ngayo isono sabantu abayibhalayo. Qaphela loo madoda ayephila ngomhla wayo. U-Abraham ngokomzekelo ubizwa ngokuba nguyise wabathembekileyo. Qaphela indlela yokwathi ucinga ukuba u-Abraham ngewabhala le ncwadi ngokwakhe ngobugwala bakhe buqu. Ucinga ukuba ngewabhala ngokuba waxoka kukumkani ngalaa ntsasa watsho ukuthi yayingudade wabo lo ngeli thuba yayiyinkosikazi yakhe. Ibiyawuthi ibhale ngezenzo zobugwala awazenzayo. Ngokuqinisekileyo ngeke wangazange ayenze loo nto. Uthini ngoyakobi nobuqhinga bakhe umkhathi omncinane owayenguyakobi. Ingaba indoda umhebhere ebhala ngomntako wabo umhebhere ekwathi ngaye wonke uisrayeli wabizwa ngaye ingaqalisa ukubhala ubuqhinga boyise kanye wesizwe siphela. Uyakobi kuvela umaukulu, umaukulu kuvele izizwe. Kwaye ilitye lesisebo saloo nto yonke ibhayibhile ilidiza njengonamaqhinga. Ingaba kunjalo ucinga ukuba abantu ngebayibhalayo loo nto hayi mhlekazi. Uthini ngendoda eyabhala ngoyena kumkani mkhulu bakhe banaye phezu komhlaba njengokumkani othweswe isithaba uDavide ekukrexezeni kwakhe. Ingaba loo majuda akhe abhala ngoyena kumkani obekekileyo ukuba ngumkrexezi. Oh, sinayo imbali njengokuba uGeorge Washington akazange axoke nezinto ezinjalo. Sithi siyibiza ngokuba imbali loo nto. Kodwa ukuba le indoda iBhayibhile imbiza uDavide njengomkrexezi kwaye wayenguye ukumkani kaIsrayeli njengomkrexezi owaya kuba ngunyana uYesu eyaba ngunyana kaDavide kwa ilitye lentloko ngokwalo.
And his father, according to flesh, was an adult.
Noise walo, ngokwenyama, wayengumkhexezi. Amadoda ayengenakuze abhale incwadi enjalo. Ingaba abantu bangayibhala le nto ngeziphuzo zabo? Ngokuqinisekileyo ngekhe. Sasina ukuyenza njani loo nto esasizwe sisingayo sakwaIsrayeli? Yazi wababezingakangakanani na. Isizwe esisingayo sakwaIsrayeli sahamba sayabhala ngokukhonza kwaso izithixo, sabhala malunga nokuqhankqalaza kwaso kuthixo waso. Sabhala ngokuchase nobumdaka nezinto ezingcoleyo esazenzayo sazibhala encwadini. Ngokuqiniseleyo ngebayifihlayo loo nto ngebabonisa kuphela izinto ezilungileyo. Kodwa le Bhayibhile iqala kuba yintona elungileyo iyintona engalunganga. Yiyo nabani na uyazi uba amaJuda ngengazange abhale incwadi enjengaleyo ngokwawo ukungcola nokukhonza izithixo nokusilanayo yonke into awayenzayo ngengazange ayibhale loo nto. Oh hayi ngoko ngubani owayibhalayo? IBhayibhile ithe kumahebhere sokuqala yokuqala uThixo wayethethile nje mandulo ngeendlela ezininzi koobawo bethu nangabo abaprofeti. Ngoko yayingengobaprofeti, yayingengobantu babhubhayo, nguThixo hayi abaprofeti maxesha mandulo. Ngoko uThixo ngamaxesha mandulo wayethethile nje ngeendlela ezininzi koobawo ngabo abaprofeti. Ndinesibhalo esibhalwe apha ndazi noba siyintoni na andikwazi ukubhekiselela kuso esiqhelweni xa ezinto ndibhekiselela kuso ndikhangela esibhalweni ndiza kusijonga njengokomzwisi ukubani yakundixolela uTimoti wesibini isithathu ishumi nesithandathu bendicinga ukuba ndiya kuyikhumbula loo nto kodwa ndicela uxolo ndizakuzama nje umzuzwana ukufumanisa ukuba yintoni na. UThixo ngamaxesha amandulo wathetha koobawo ngeendlela ezininzi ngabo abaprofeti. Ngoku kuTimoti wesibini isithathu ishumi nesithandathu masibone ukuba ithini na kwese sithathu ishumi nesithandathu. Sonke isibhalo ewe siphefumlelwe ngabaprofeti hayi siphefumlelwe yintoni? NguThixo nje. Sikwancedela ukufundisa, ukohlwaya, ukululeka, ukuqeqesha okusebulungiseni ukuze umntu kaThixo afaneleke exhobele wonke umsebenzi olungileyo. Kulungile ngoko sonke isibhalo sibhalwe ngempefumlelo. uYesu apha phezulu komhlaba wathi ukuthi amazulu nomhlaba ayokudlula kodwa ilizwi lakhe alingeke. Wathi sonke isibhalo simelwe ukuzaliseka. Ngoko le ncwadi asiyoncwadi yemibhalo yomntu, izincwadi zemibhalo kaThixo. Ngoku siyazi ukuba uThixo walinyula ibandla lakhe kwangenxa ingaphambili indawo yakhe abaprofeti bakhe nayo yonke into ngalo. Ngolwazi lwakhe lwenxa ingaphambili wamisela ngenxa ngaphambili umprofeti wakhe wayesatha ukufika isigaba wabe nomprofeti wakhe ofika wangelo xesha waze wamphefumlela wabhala iBhayibhile ngaye. Ngoku uThixo wabhala iBhayibhile esebenzisa nje umprofeti ngokuba leyo indlela yakhe yokwenza loo nto. Yabona asilolizwi ngoko yabona ililizwi likaThixo ingelilo ilizwi lomntu. uThixo ungumntu. uThixo uyakwazi ukuthetha. uThixo uyakwazi ukungcokola. uThixo uyakwazi ukubhala. Wayenganyanzelekanga ukuba ayenze ngolo hlobo kodwa leyo yindlela awayinyulela ukuze enze ngayo. Wayenganyanzelekanga ukuba ayenze ngaloo ndlela kodwa wanyula ukuyenza ngaloo ndlela. Ngoko uthi uThixo wabhala ngomnwe wakhe umnongo wakhe umkumkani imithetho elishumi. Ngoko uThixo wayekwazi ngokwakhe uba wayefuna ukwenza njalo kodwa wanyula ukuyibhala ngabaprofeti. Yabona ngokuba babezibonakaliso zakhe ilizwi lakhe wazibonakalalisa ngabo enza ukuba yonke ibe yinxalenye ethile okanye inxalenye yakhe. Yabona wayenako ukubhala ngomnwe wakhe kananjalo wathabatha umnwe wakhe wabhala emadongeni eBhabhiloni. Ulinganisiwa esikalini wafunyanwa ulula wabhala ngomnwe ongowakhe. uThixo uyakwazi ukuthetha niyakholwa uba uThixo uyakwazi ukuthetha. Wathetha noMoses phezu kwentaba kwityholo elitshayo niyakholwa iloo nto eyomhlekazi. Wathetha noYohane ekwimoya hobe niyakholwa iloo nto ukuba lo mnyana wam oyintanda endikholisiweyo ukuhlala kuye. Wathetha naye wathetha noYesu kwintaba yoThixo phambi koPetros uYakobo noYohane. Uyakwazi ukuthetha akazosimumu uThixo uyakwazi ukuthetha. Ngoko wathetha noYesu kwintaba yotshintsho kwaye wathetha kuYesu phambi kwesihlwele sabantu. Ngoko abantu bathi kuyaduduma kodwa yayinguThixo ethetha noYesu kwaye phantse kuye wonke uMateyu uMarko uLuka noYohane uYesu ethetha yena unguThixo. Ngoko uThixo uyakwazi ukuthetha wathabatha iminwe yakhe wabhala entlabathini ngenye imini. Wathetha ushumayela uprofeta ngemilebe yakhe. uThixo wenza njalo ngethuba wayenziwe inyama wahlala phakathi kwethu. uThixo ebonakalaliswe ezenyameni. ukuba uyakwazi ukubhala ukuthetha akanako ukuxela abanye kananjalo amabakwenze ngokuqinisekileyo unako. uyakwazi ukuthetha nabo ngezwi lelo mntu uyakwazi ukubhala ababonise into amabayenze uyenzile loo nto. ngoko uThixo wayethethile njengemihlamandulo ngeendlela ezininzi koobawo ngabo abaprofeti kwaye watsho kulo mbhalo ukuthi akukhona exhaphaza okanye isihloko siyakudlula side sibe sizalisekile saze sabonakalaliswa. ngoko siyakudlula ngokuba sibonakalalisiwe asinakudlula ngoko kodwa nje ukuba ilizwi ngokwalo lenziwe inyama. uJohn uthetha igama elincinane uTito uthetha uPaul elincinane akukhona isiphumlisi esinye isikhuzo esinye nantoni na eyakusilela elizwini likaThixo. alinakusilela ngokuba linguThixo. uThixo ebonakaliswe ekwimoya yenyama yomntu kuba nguThixo ngokwakhe ekwimoya yombhalo kwimoya yomprofeti ebonakaliswe esenyameni. ngoku naso isizathu sokuba uYesu abe wayenokuthi abo bathethayo kuni nibabiza ngokuba ngoThixo abo bathetha kuni ngelizwi likaThixo. wathi kwaye bangoThixo abo baprofeti xa babethandiswe ngomoya kaThixo bazebenzisa ngokuchanekileyo ilizwi likaThixo ngoko babengoThixo. yayililizwi likaThixo lithetha ngabo kwaye kuyenzeka babetolika kuphela oko umbhali waye bavumela ukuba bakutolike. ngoko uba ufuna ukufumana loo nto nguPetros wesibini esokuqala ivesi amashumi amabini ukuya kwamashumi abini ananye kulungile kuba oku apho uThixo akukho mntu uzicombululelayo wenza ukutolika kwakhe ngokwakhe. uThixo uyathetha aze alitolike ngokwakhe. ngoko ulityhilela nabani na athanda ukumtyhilela alifihle kuba bonke abanye akanyanzelekanga ukuba lityhile kuye nabani na ngaphandle kwaloo afuna ukwenza njalo kuye. kwaye akenzi yena uyicakise yonke into yakhe esibhalweni ngoke iyonke loo nto sele yazisiwe into nje kukuba uhleli nje apho ikhangele isenzeka. yabona hayi ubona nje umzimba usenziwa kubuyela kwelawo kwisimo umtshakazi wakhe kwakhona kulungile. amakholwa ayelikholwelwa njengoabraham owabiza izinto ezichaseneyo nalo njengezingekhoyo. lona kananjalo elizwi licalula iingcingane zentliziyo kumahebhere 4:12 licalula iingcingane zentliziyo.
did not always understand what they were
writing. Abaprofeti babengahlalanga beyiqonda into ababeyibhala okanye into ababeyithetha okanye ngekwangekho ndlela yakuba bayithethe uba babenobuyiqonda yabona kodwa ibhayibhile ithe babeqhutywa moya oyingcwele beqhutywa xa umoya oyingcwele ukuqhuba uyaqhubeka abantu uThixo kumaxesha amandulo wayethethile njengeendlela ezininzi kubaprofeti ababeqhutywa umoya oyingcwele kungoko kuzo zonke izidaba abantu ababengabomoya babehlangana nabaprofeti malunga namaxesha noko kwakuza kwenzeka umbhali ongumprofeti umelwe abo nobudlelwane obuthe rhoqo nombhali yabona ufanele aphile ngokuthe rhoqo kubukho bombhali ukuze azi oko incwadi yakuba kukho yabona umbhali ongumprofeti wayenosiba oluhleli lulungile nangaliphina ixesha ekubudlelana obuthe rhoqo nombhali wayenguthixo ukuba abeke phantsi nantoni athe makayibhale phantsi yabona kwakubonakalisa kubahlobo lunina lobomi awayenyanzelekile ubomi bokuzahlula kubo bonke abazalwana bakhe ngoku naso izizathu okuba umprofeti nengqondo yakhe ibe yayihleli ibekwe njalo kwinto ethethwe nguthixo hayi koko kwakucingwa ngabantu oko isidaba sasicinga oko ibandla likucinga oko bukumkani babukucinga yinto eyayicingwa nguthixo wayebonakalisa iingcinga zikathixo kuphela kwilizwi kuba ilizwi liyingcinga xa ibonakala lisiwe ndiyifumene ngoku ilizwi liyingcinga ibonakala lisiweyo ngoko umprofeti wayelindele iingcinga zikathixo waye xa uthixo etyila iingcinga zakhe kuye wayekubonakalalisa oko elizwini itho inkosi yabona hayi nditho mna mprofeti itho inkosi yabona kulungile kungoko bathi badela izikumkani nezigaba zebandla nto leyo kuyenza ngemihla yabo yayisisohlwayo sokufa wawuhamba uye ebusweni bokumkani umxelele itho inkosi okuthilethile kuza kwenzeka wayeyakwenza intloko yakuba inqunyulwe ibandla lalikubulala khona ngoku ngenxa yokwenza loo nto kodwa aba baprofeti babe nobuganga kuba babeqhutywa ngumoya oyingcwele yabona kwaye bona nantso into yabangela ukuba babe nobuganga kwaye babhala ilizwi elingenakuwa likathixo baninzi abazama ukulinganisa abo baprofeti njengabapriste okanye njalo njalo kwaye benza ntoni bona bonnakalisa nje kuphelele apho abazange babe nakuyenza loo nto kuba uthixo wayenyule indoda yeso sigaba sexesha waze wanyula umyalezo kwaye nendalo yomntu nento eyayiza kuhla apho kweso sigaba sexesha into wayeyawuyihlisa wayeyakuyenza njani ngemveli yaloo ndoda ithile wayewamfamekisa amehlo abanye amazwi eyayawathetha loo ndoda indlela eyayisenza ngayo yayekwamfamekisa abanye ivule amehlo abanye yabona wayeyinxiba loo ndoda ngohlobo lwesinxibo eyayilulo isimbo umnqweno nayo yonke into kanye ngendlela eyakuba yiyo inyulwe ngokugqibeleleyo nje ukwenzela abo bantu bathile ayakuthi ababizele eso sigaba sithile ngeli thuba abanye babeyakuma bakhangele kuyo bathi ke andingeke kukho andiboni babempanyekisiwe uyesu weza kwangendlela enye enxibile uthixo engenakufa enxibe impahla yomntu kwaye ngokuba wayezalelwe emkhombeni isitali esizele ngumgquba kungekho nendawo yokubeka intloko yakhe ezalwa ekucingeni enegama lobuqakhwe elincanyathiselwe kuye yabona zonke izinto wayezizo ngendlela wakhula ngayo unyana womchweli ngendlela ewengafundanga ngayo ngokufutshane ehlabathini ubulumko belihlabathi wayengenanto yakwenza nabo nantoni naye inkcubeko yelihlabathi imfundo okanye nantoni akazange abe nayo nanto enye yokwenza nayo kuba unguthixo kwakuya kungqubana ukuba wayezame ukuhamba aye kwiziko lemfundo kwindawo ethile aze afunde into ethile apho namabandla ehlabathi ayefunda khona kwakuya kuthini kuba kwakungenako noku kwakungena kulandeleka konke ngokuqonda kwakhe kuba yena wayenguthixo
So education, schooling, seminaries.
Ngoko imfundo okufundiswa amaziko emfundo nezo zinto ngokupheleleyo zichasene nentando kaThixo. Inkqubo yemfundo iphela ichasene noThixo. Yonke into ifundisela kude kuThixo lonke ixesha. Anti siva indoda isithi ngugqirha iPhD, LLQ. Loo nto imenza ukuba akube kude kangako kuThixo kum, yabona? Uzifundise nje ungumka kangako koko eneneni wayibizele ukukwenza. Injalo loo nto. Qaphela indlela ngoku ababeqhutywa ngayo ngumoya oyingcwele ngoku oko akuthethi ukuthi abantu abafundileyo abangeni khangela kupawulos ndiyaqikelela ukuba kwakungekho mfo wayelumkile kunopawulos ngomhla wakhe owayengusawule wasetharso wayefunde phantsi kogamaliyeli umfundisi ongoyena mkhulu waloo mhla obalulekileyo umhebhere ongqongo umfarisi ngehlelo waye upawulos wayekhulele phantsi kwakhe wayeyazi yonke inkolo yobujuda kodwa wathi akufika ebandleni wathi andizanga kuni ngemfundo yabantu nokunjalo kuba kwawenza njalo ngoko uyakuthembela kuyo kodwa ndize kuni emandleni nasekubonakalanisweni komoya oyingcwele ukuze ukholo lwenu lube kuthixo nantso ke yabona injalo loo nto baninzi abazama ukulinganisa aba bantu kodwa bayiphixanisa yonke loo nto kanye njengoba besenza namhlanje ukho avelayo ngaphambi kwexesha likayesu wakhokelela amakhulu amane abantu ecaleni kwaye niyazi iindlela ezozivalo ezifundeka ngayo malunga nezinto ezizama ukuyenza ngaphambi koba ixesha libe lifikile kwaye abanye bazama ukulinganisa yena kwaye babekoku okuya okanye okunye kwaye wathi ngemihla yokugqibela indlela ekuya kuvela ngayo ukristu ababuxoki ngemihla yokugqibela namaprofeti bobuxoki babonise imiqondo zona ezimanga sinayo yonke loo nto yabona kodwa oko akuyisusi into eyinene yenza nje ikhazimle ngokungcono ngokuba sinaye ukristu wenene hayi wobuxoki ngoku siyaqonda ukuba ngoko uthixo wathumela abaprofeti bakhe leyo yayindlela wayizisa ngayo ilizwi lakhe ebantwini emilebe yabaprofeti bakhe kwaye qaphela uyazi umoses watho ukuba ufuna ukuyifunda loo nto kuesodo isahluko sesine nomqolo weshumi noweshumi elesine umoses uthe uthixo wathetha naye uthixo wathetha nomntu umlebe ukuya endlebeni waze wathi ndilithintita watsho umoses mna ndifanelekanga andinakuya wathi ngubani owenza umntu ukuba athethe okanye ngubani owamenza isimumu ngubani owamenza ukuba abone okanye ngubani owamenza ukuba eve asindim inkosi wathi ndiyakuba nomlomo wakho bona ngoko kwaye uyeremiya wathi ukuba ufuna ukuyifunda loo nto kuyeremiya isahluko sokuqala vesi esithandathu uyeremiya utshilo ukuthi uthixo wafaka amazwi emlonyeni wam yabona wathetha umlebe ukuya endlebeni nomnye umprofeti waze wathetha ngomnye umprofeti akazange abe nakuzilawula konke wathetha ngemilebe kuneendlela zokhupha ilizwi lakhe liphume uyazi ewe mhlekazi ngoko uyabona uba ibhayibhile lilizwi likathixo hayi ilizwi lomntu umoses wathi uthixo wathetha nam ngezwi ndaze ndamva ndabhala oko akuthethayo uyeremiya wathi ndandingakwazi ukuthetha konke kwaye into yokuqala uyazi imilebe yam yayithetha kwaye ndandibhala uthixo wathetha ngemilebe yakhe kwaza kwenzeka udaniyeli uisaya nabanye bonke abo baprofeti babesondele kubeni into enye uyazi kwitestamente endala iyodwa kungaphezu kwamatyela liwaka apho baprofeti bathi itsho inkosi ngoku ukuba indoda ithi itsho inkosi ayisiyiloo ndoda ethethayo ukuba ingenza njalo ayinakuba ngumprofeti ingangumanahanisi yabona kuba ayengeze loo nto ngekhe yenzeka lithiba elinye kwikhulu lamawaka amaxesha yabona basenokuyiqikelela kodwa ukuba nguitho inkosi yinkosi uthixo ithethileyo ukuba ndingathi utho uomen neville umzalwana wam uthi utho umnumzana man ndingathi utho umzalwana uvade apha phandle okanye omnye wabanye aba abazalwana nawuphina kuni ndithetha oko ndikuthethileyo ukuba ndinenyaniso ndithetha nje oko ukuthethileyo kwaye la madoda engabaprofeti athi asindim andinakwenza nto naloo nto koko nguyitho inkosi ngoko ibhayibhile nguitho inkosi ngabaprofeti qaphela bathabathela umoya kakristu phezu kwabo baze bachaza kwangaphambili izehlo ezaza kwenzeka uthetha ngabachazi kwangaphambili bathetha ekwakuza kwenzeka kwisigaba sexesha ukuhla njengokuba babehleli bemile bengqengqile behamba nomoya kakristu phezu kwabo kangangokuba benza njengokristu kwaye abafundi bangayifunda loo nto bacinge ukuba abo baprofeti babethetha ngeziqu zabo niyalikhumbula itheni oqala lifunda uisaya esamashumi amahlanu nesithathu eyokuqala malunga nendlela yokuba uhlatywe ngenxa yesehlo zethu watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa ubetho lokuba sibe noxolo lwaluphezu kwakhe ngemivumbo yakhe esaphiliswa itheno lathi kufilipi uthetha ngabani umprofeti ngesiqu sakhe okanye omnye umntu yabona umprofeti wayethetha ngongathi yayinguye ngokwakhe khangela kudavide ekhala ekumoya thixo wam undishiyeleni na amathambo am bakhangele kum udavide baqobhoza iinyawo zam nezandla zam udavide baqobhoza iinyawo zam nezandla zam kodwa uyi kushiya kwela bafile umphefumlo wam kwaye usaye kumnikela ekuboneni ukubola oyingcwele wakho ngokungathi udavide wayethenga ngesiqu sakhe ukuba ungcwele yayingunyana kadavide owantulayo imbewu yokomoya isiza iphuma apho nangona udavide ngokwakhe wayelukhula kodwa ngaphakathi apho kwakukho ukhozo lwengqolowa Nyaifumana. Ngoko iBhayibhile yonke ayilolizila mntu ingazange ibhalwe ngumbiziswe ngabantu okanye ingeke ityhilwe ngumntu. Ililizwi likaThixo lityhilwe nguThixo ngokwakhe, uyitoli kwesifu sakhe ngokwakhe, uKristu ezityhila kwilizwi elilelakhe. Khangela kuKristu emi apha emva ekuDavide. UDavide wayengenako nokucinga ngoku. Ingqondo yayimkile kuye njengokuba kwakunjalo. Wayenguye owayejinga emnqamlezweni njengokuba nibona umfanekiso oqingqiweyo apha. Ejinga emnqamlezweni ekhala, Thixo wam undishiye ngani na? Onke amathambo wam bakhangela kum, baqoboza izandla zam neenyawo zam, bandihlaba ecaleni lam, yabona? Ukude ngani na wena kum, zonke iinkunzi zasebhashani zindirhanqile. Bahlungisela iintloko zabo besithi uthembele kuThixo uba uya kumsindisa. Ngoku masibone ukuba womsindisana ethetha kwaloo mazwi manye. Ngoko uyabona xa uThixo enzi wabonakala phezu komhlaba apha, wathetha loo mazwi manye wawathethayo uDavide. Ngoko uyabona ayilo lizwi lamntu, lilizwi likaThixo. YayinguThixo lowo engaphakathi kuDavide. YayingengoDavide lowo, wayengayazi into awayeyithetha, wayekumoya kangako. Nanto indlela uMoses awayeyiyo. Wayekumoya kangako wadlula kwimoya wayekuyo, wazwema apho buso ngobuso kwelo tyholo litshayo ethetha noThixo ngokwakhe. Wathi khulula izihlangu zakho, umhlaba omi kuwo ungumhlaba ongcwele. Ndicingela ukuba xa uMoses wayishiyayo loo ndawo wacinga kwenzeke ntoni, yintoni eyenzekileyo. Ibiyintoni? Wathi ihla ungene iphutha, ndiyakuhamba nawe. Wathi into eyinene kangako kum, ndinyanzelekile ukuba ndiye. Wathabatha inkosikazi yakhe nabantwana bakhe nomntwana wakhe egxebe nentonga yakhe esandleni, wanduluka ukuhlalisa iphutha ukuya kuhlangula abantu, yabona? UThixo ethetha ngokwakhe ngabaprofeti, yabona? Bona, ngokupheleleyo wasingobaprofeti, yayinguThixo. Kuba abaprofeti ngokwabo babengenakuzithetha ezi zinto. Ubani na ukholwele udaba lwethu? Isaya esitsho, yabona? Ubani na ukholwele udaba lwethu? Ingalo yenkosi ityhileke kubani na? Yena uya kukhula phambi kwethu njengenkonyana esesitalini. Ngayo nangoko wahlatywa ngenxa yezikrexo zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Ubetho lokuba sibe noxolo lwaba phezu kwakhe ngemivumbo yakhe saphiliswa. Saphiliswa kudala apha kwesi sigaba silapha nakuIsaya, kudala kumakhulu asibhozo eminyaka ngaphambi koKristu, yabona? Ngemivumbo yakhe saphiliswa kwixesha eladlulayo, sekwenzekile, saphiliswa. Oh bethu, indlela ilizwi likaThixo eligqibelele ngayo, thembelani kulo bantu bakuthi, lilo kuphela into enokunisindisa. Onke amanye amazwi andikhathali nokuba bekwe ngendlela kangakanani na, njani na, avela kubani na, leli phina ihlelo avela kulo okanye ilumke kangakanani naloo ndoda, afanelwe kukungahoywa ngokupheleleyo nantoni ayichasene nelizwi. Ukuba ufuna ukusibhala phantsi eso sibhalo ngamaGalati esokuqala isibhozo, yabona? UPawulos wathi noba sithi okanye ingelosi evela emazulwini sishumayele nantoni eyenye kunale esele liyivile, mayiqalekiswe. Ngamanye amazwi, uba ingelosi ingeza ivela ezulwini, ingelosi ekhazimlayo ekhanyayo ize ime, mfo ingayilobi leyo kulo mhla, ayingebi njalo. Ingelosi ekhanyayo ekhazimlayo ivele apho ime, ithethe izinto ezikhasene nelizwi, uthi Satana mka kum, injalo loo nto. Ukuba ingubhishophu, ukuba nantoni na iyo, ungaze uyikholelwe ukuba ithethi ngokuchanekileyo ngokwalaa Bhayibhile, ilizwi nelizwi. Ikhangele, iya kukhula kunye neBhayibhile. Iya kukuthwalela kwindawo ethile ize kubambise kanye apho. Xa ubona iBhayibhile ithetha enye into ize yona idlule kuloo nto, ijonge kanye kuloo ndawo. Yabona nanto indlela wenza kuEva, wehla kanye wathetha yonke into ngokuchanekileyo kanye. Kulungile, uThixo uthethe oku, injalo loo nto Eva. Amen, siyakholwa iloo nto sobabini. UThixo uthethe oku, amen, siyakholwa iloo nto sobabini. UThixo uthethe oku, siyakholwa iloo nto ngokuqinisekileyo. Kodwa uThixo uthe siyakufa. Ke ngoku uyazi uba uThixo olungileyo akatshongo, akangeke, uyazi kodwa ngokuqinisekileyo. Mna nguye lowo. Kwaye ukuba wayenokukhatha ngolo hlobo, kwaye iBhayibhile ithe ngemihla yokugqibela uya kulahlekisa abanyulweyo ukuba bekunokwenzeka. Simele ukuba siphi namhlanje ezihlobo? Ngoku ezi zizifundo ezinane zesikolo secawe zifanele kufunqulelwa kufutshane, uyazi, ezintliziyweni zethu. Ukuze sibone, simele ukuphulaphulisisa, sibone ukuba yinto elukuhla kanjani naleyo. Qaphela, asingeke, asimelanga kwenza njalo, siphulaphule naliphina ilizwi lenye indoda. Askatal nobody lumkega ngakana na ifundeka ngakana na
I Bible
ikumizekelise iti imelwe kukulahlela phansi ukucinga yabona ngoku nansi imoya yesibini imoya yokuqala zimpho zakho zokubona kungamla kuthukumisa ukudoda nokuva ezwa zikumzimbo wakho wangaphandle umzimbo wakho ngaphakathi ongumoya zingamango nengcinga njalo njalo imelwe kukulahlela phansi loo nto yonke asinakubeka izizathu sithi ngoku yima ukuba uthixo unguthixo olungileyo wayesicelwe kangako namhlanje ukuba unjalo ukuba unguthixo olungileyo ngoko ukuba ndiyakunyaniseka nangona ndingenakuyibona loo nto ebhayibhileni ukuba ilungile nangoko ndinyaniseke ndiyakusindisa uyakulahleka ukuba ndiyayinkonzo endenze nje izinto endikholwa ukuba zilungile ndizame ukubambelela koko ndicinga ukuba kulungile ke ndi usalahlekile kukho indlela ekhangeleka intle phambi komntu kodwa isicelo sayo ziindlela zokufa yabona awusayi kusindiswa uyakulahleka yabona yabona kumele ukuba ibe yindoda engaphakathi elawulayo e ndikhe ndathetha ngelwimi mzana uBrenham e awukholwa ethethe ngelwimi mzana uBrenham ngokupheleleyo e ndakwazi awukholwa kuloo nto ewe mhlekazi ndiphila ubomi obulungileyo bobukristu awukholwa kuloo nto ewe mhlekazi kodwa nangoko kwakuthethi ukuba usindisiwe ungumntu olungileyo ococekileyo ziphethe kakuhle ongcwele umntu olungileyo babenjalo bubabingeleli babengabenkolo ukusuka embindini babengabenkolo kangaka ukuba lilinye elizwiswe ngendlela engeyiyo babexulutywa bafe isohlwayo sokufa ukudlala ngelizwi likathixo yayikukufa nanto into engunonakele kwilizwe lethu namhlanje isizathu sokuba sibe sinezinto ezininzi kangaka eziyekelelweyo emhlabeni namhlanje izohlwayo ziqathanga ngokwaneleyo ukuba indoda ibanjwe ibaleka iphuma nomfazi wenye indoda bafanele kuthatyathwa bobabini baziswe phandle esihlangalaleni bathenwe kunjalo esihlangalaleni bakhulwe bahambe kunjalo lona ukuba indoda ibanjwe isenza nantoni engalunganga isihla ngendlela ngesantya esiphezulu ayifanelanga kunikwa ngaphantsi kweshumi leminyaka sele icinge ukugwinda kwangaphambili yabona xa nibeka izothwa ezinjalo kuzo niyazinciphisa kodwa xa umpolitiki othile ongagqibelelanga athe waya fika kulo ngapha aze ayidlulise athi ke ebesele kancinane ebengazimiselanga uyenza loo nto aze abulale indoda inkosikazi neqela elipheleyo labantwana abangenatyala bayeke loo rikhi ahambe engenatyala nezopolitiko ezo lihlabathi elo ngumtyholi lowo uThixo wathi ukuba indoda ibanjwe ikrexeza okanye umfazi mabathathwe bakhuthwe apho baxulutywe bade bafe oko kwakuyilungisa loo nto yabona ukuba ibanjwe nokubanjwa iphakamisa bunzima obungangentonga ngomhla wesabatha ithabatheni iqulube babephila ngaloo nto ngoko kwaye ngoku yabona sinaloo mithetho ilolo hlobo namhlanje kodwa amakristu ibandla ndithetha nalo kusasa nje loo mthetho kathixo usentliziyweni yakho yabona awunamnqweno wokuyenza loo nto ungaphakathi apha ufuna ukugcina umthetho kathixo ngokugqibelele kangako kunamsebenzi nokuba yintoni na ufuna nje ukuba kukho ukuba uthixo uswele ukhuko lokunyathela emnyango ufuna wena ukuba ube lolo khuko lokunyathela uyakuvuyela ukuba lulo akunamsebenzi nokuba kuyintoni na ufuna ukuba lukhuko lokunyathela emnyango yabona nantoni na uthixo afuna ukuba uyenze yiloo nto ofuna ukuyenza kuba nguthixo ngoku nako apho ngenene ufumana olwenene olululo uthando olukathixo ngoku sifumanise ngoko ukuba ingelosi ingashumayela nantona enye ngaphandle koko kusele kuthethiwe ebhayibhileni mayiqalekiswe akukho mntu unokuyenza loo nto awunokuyenza loo nto imelwe kukuba ibe yiloo ndlela ngokuchanekileyo ithetha yona kwaye kwakhona sifunda kwizithilelo esamashumabinanesibini vesi yeshumi nesibhozo neyeshumi nethoba ukuba umntu uthe wongeza igama elinye kweli okanye wasusa igama elinye kulo uthixo uyakususa isabelo sakhe encwadini yobomi kunjalo uThixo uyakusisusa isabelo sakhe nangona engumlungiseleli nantona nokuba uyiyo kwaye ilizwi lakhe igama lakhe libhalwe encwadini yobomi uThixo wathi ndiyakulicima nje lisuke injalo loo nto uba uthe wongeza into enye kulo okanye wasusa igama lalinye kulo kunjalo ukungabi nakuwa athe uThixo walenza lanako ilizwi lakhe yabona ungongeza ebandleni okanye ususe ebandleni ungakhe ongeze kwelalizwi okanye ususe kulo kuba uThixo uya kulisusa igama lakho encwadini yobomi kwaye kukuthi kuphelile ngawe ngoko yabona awunako ukongeza kulo okanye ususe kulo yiloo nto njengokuchanekileyo eyona aliswele toliki kuba ibhayibhile ishilo ukuba uThixo uzitolikela ngokwakhe ibhayibhile ayizi ngokuzitombululela watsho upetros kulungile kwaye sonke isibhalo sanikezwa ngokungcwele sabekwa ngolungelelwano ngokungcwele kwaye iyonke loo nto isisityhilelo sikayesu kristu itestamente entla nendala apho babecele kwangaphambili ngokuza kwakhe into ayakuyenza akufika apha noko ayakukwenza kwesi sigaba siyakuza ngoko loo nto imenza ukuba abe nguye izolo namhlanje nangonaphakade yabona njengakumahebhere phaya apho upawulos wayibhala khona unguthixo uyesu kristu izolo wetestamente endala unguyesu kristu namhlanje ebonakalaliswe esenyameni kwaye unguyesu ngonaphakade umoya oyakuza yabona yabona isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade Why you shall I feel it? When there is the lack of the law, all God has given to us. We appeal. We appeal of the Testament and Dallas. When I
was
three,
I always want to let you see.
If one and Jacqueline born in Tangana, Upper, Banga, Yamazel, Angela. How yes, I want to go through every Testament and Dallas and all was called up wrong. Bobo never smiled by Lava Panther. The appeal of Malunga and Antonin and Punavians, I got one to Teta Kapambi, all going to think I want.
When Jesus was manifested
in the Old Testament, in the Testament and Dala, in the person of Melchizedek, in the priest, in the daughter. Uba lendoda engeka zalwa kodwa yayikumzimba womoya ngoko yayingenayiseyingena nina inguthixo ngokwakhe yayibonakaliswe ikwimoya endoda ibizwa ngokuba ngukumkani wasesalem ongukumkani woxolo nokumkani wobulungisa yabo yayingumelkisedeke yayingenayisena nina isiqalo semihla okanye isithelo sobomi yabona yayinguyesu ekumzimba womoya ekwimoya endoda. You know if my Londo, Lungil.
Then he was made actually.
Why when Zwine, why Nyama Yomtu? What shall a pagat great to Ubuntu Yesu Christ and Gobake as the rain to Maria? Where's the Eglomo Ubuzabe no Gufa? While we are empire is doing.
Now in this last days, he is walk up Lemita Kibela, which himself was one of
Galis, I Queen Salisego Kakona, Yamayake, Ekmoya.
Or as it was in the
day of the Sodom,
so shall it be in the
coming
of the Son
of Man. Now, because of what they
and Jesus Christ being manifested in the body of his church today, doing the same thing he said he did to the
church,
in other churches, and up on earth today, he has manifested himself in the body of our human body and his glorious power. And he has done in some cases in the body of his human body. And he has done in some cases in the body of his human body. Uthethenga le mhlobo gqibela ngonyana wakhe uYesu Kristu yabona unyana ayitshilwe kwimhlobo gqibela uthixo ibonakalaliswe esenyameni yomntu ehleli nje phambi kokuba iSodoma itshatyalaliswe isiphelo sehlabathi lentlanga niyayibona kukho ukubonakalalisa okuthathu ngoku into elandelayo eyenzekayo uxasele kuhlanganiswe konke kuloo mntu mnye uYesu Kristu umthakazi nomzimba ekubuyeni ngokwenyama kwenkosi uYesu esenza amaxesha akhe amathathu xa weziswa phezu komhlaba wabulawa wabethelelwa wavuka ezibonakalalisa ekwimoya omzimba wakhe ongumthakazi wakhe wona umfazi nayifumana yena uyinxalenye yomzimba wakhe waye umfazi nendoda basondelene ngokukhulu ade ngokusondele nje bayinto enye bamele ukuba yiyo nakanjani na abo abo yabona babonakalaliswe nje beyinto enye umfazi winxalenye yakhe ngoba wathatyathwa kuye waye umthakazi namhlanje uthatyathwe wakhuthwa kumzimba kakristu wona usebenza usenza ngokuchanekileyo kanye njengokuba yena wathi uyakwenza kulo mhla umthakazi ukumkanikazi ukumkani nokumkanikazi kulungile siphelwa lixesha ngoku sizawukhawulezisa sigqibe kulungile ibhayibhile iphela isisityilelo esipheleleyo sikayesu kristu ezazisa kwisigaba ngasinye sexesha. He made himself known
to the people of the world. He made himself known to the people of the world. Ngoku apha kwiTestamente entsha uzibuyisela emva phezulu kwakhona entloko kwakhona intloko yegolide eza kuthweswa isithaba yabona khangela niyayifumana yabona uthixo wayekho ekuqalekeni waye wahlala esihla njalo ngabaprofeti konke ukudla wade uthixo ngokwakhe wangumntu njengathi uya kuthiwa ezinyaweni zenqwanqwa usana luzelelwe esitalini ethiyiwe waliwa wadelwa enegama elibi nayo yonke into awayeyiyo ngoko waqala ukunyuka yabona kwaze ukusuka ezinyaweni waqala ukwakha ibandla umthakazi ebuyela emva ukuya emva engoko ephuma ukuya kungena kwilityela entloko apho kuthi kuhlangane konke kwenze umzimba omnye omkhulu othintekileyo kayesu kristu uthixo utyilwe kwisigaba ngasinye sexesha ngelizwi lakhe lesithembiso kweso sigaba ngoku masikhangele nje ukuba ziintona ezinye zezithembiso zakhe zanamhlanje ngeli thuba sivalayo ngoku kula mazwi okugqibela.
Now, God is revealing himself in the evening light.
Masibone ngoku siyabona ndineqela ndlela ezivalwe ndivale apha njengokuba ndibona kweli phepha ubazi ninzi kangakanani izibhalo ezibhalwe apha kodwa sishiyekelwe malunga neshumi elinesihlanu lemizuzu ubethe eshumi elinesibini ndifuna ukuphuma kwaye andikhange nditshele izwi ngale ntsasa xa bendithetha ngamanye amaxesha ezixhobo zokungenisa impepho zilapha zindenza nditshele izwi impela ngoko ukuba umzana unevela ka awunanto unayo uyangokuhlwanje ulungile kulungile ndiya ukuba kulungile ndinayo into ethile ndifumene ipakethi yesigarethi ngenye imini ilele ezitolweni ndaze ndafumana umyalezo kuloo pakethi yesigarethi kwangokuhlwanje inkosi ithandile yabona ngoko ndifumene ezi zibhalo zilapha kwaye andifuni ukuqhuba ixesha elidlulileyo ukuze ndibe nako ukubuya ipakethi yomdiza ithetha kulungile bendiqala ukuphumela ematyholweni kwabe kulele apho ipakethi yesigarethi ndaze ndahamba njendemka ndacinga kulungile kukho umntu ongaphambi kwam ndaze into ethile yathi buyela emva uxhole laa nto ndacinga ndithole ipakethi yomdiza hayi mna into ethile yathi jika ukhole laa pakethi yomdiza aze ndehla kwabe kukholoo pakethi endala ingenanto ndaze ndabona ukuthile ndiyakumxelela ngako ngokuhlwanje inkosi ithandile kulungile ngoku siza kuthetha ngezibane zangokuhlwa kwemizuzwana imbalwa ibhayibhile ixela kwangaphambili ukuba kuyabakho ixesha kanye ekuvalweni kwexesha apho ilanga liyakucima kwaye kuyabakho isibane sangokuhlwa siyayazi loo nto sonke asiyazi thina sikheleneyo nomyalezo wethu namhlanje usuka kwinkosi uyesu siyakholwa ukuba kuyabakho isibane sangokuhlwa kwaye esi sibane sangokuhlwa kakade isibane esikhulu siyakufika xa uyesu ngokwakhe eyakuba ibonakaliswe apha phezu komhlaba okanye phezulu emazulwini ethabatha emke nomthakazi wakhe ukuze ngoko imileniyam uphumlo lwakhe leminyaka lungene kodwa sinawona maxesha oyikekayo esiyaziphumela kuwo awakhe aphambi kwabantu kwaye ndilindele njelo yure ukuze xa sithe sanokufumana wonke umntu angalifumana ithuba apho anokufumana ikhefu emsebenzini sichithe iintsuku ezimbalwa kwaye singalungisa kwindawo ethile apho ndinokuthetha ngezo zibetho nezinto ezinjalo eziya kuwa ngemihla yokugqibela ukuze ndiphose malunga neveki ezizini okanye ezintathu ndisihlanganise ndihlanganise yonke loo nto uba inkosi ivumile ndaphila ukuze ndiyenze loo nto yaze yandiphefumlela ukuba ndenze njalo ndibone ukuba ezo zinto ziya kujulwa phakathi na nezo ndudumo ngoko kuyakufumanisa ukuba laa ndoda nabantu babephupha ngazo nazo zonke ezo zinto ziyakwenzeka yabona uyakuqaphela ukuba zityhile ntoni na okwakududuma kkhulu kusiza kuphuma esibhakabhakeni ngoku kakade lonke liqela lenu ndiyazi ukuba oko kuthetha ntoni na uyabona kwaye kodwa masilinde nje lide lifike elo xesha uyabona ukuze kwenzeke yabona ngoku kwaye kuya kuba kungethuba elifanelekileyo kungaphezulu ngoku sizakufunda ezinye zezi zibhalo zilapha ngoku ngexala ngokuhlwa izibane zifikile ngoku siyaqaphela ukuba ziyakufanela ukuba zibe kwasisibane esinye esasikho ngexesha lakusasa uba akho langa lilelinye kusasa kuze kubekho elilelinye ilanga emva kwemini lilanga elinye emva kwemini nelo lakusasa linto enye kusasa njengoba linjalo emva kwemini ngoku ithe imini ngokwayo usuku oluphakathi kwelo xesha luyakufana kufana neyosizi imini emnyama ayinakubizwa ngokuba imini okanye ebusuku iphakathi kwezo zinto yabona oko kubunjwa komzimba ukusuka ezinyaweni ukunyuka xa wayelapha phezu komhlaba wayemnyana ukukhanya waze wabulawa ibandla lathabatha indawo yakhe balandela ukufela inkolo kwaye kuphumela kwizidaba zobumnyama kwaqalisa ukwakhiwa kwesiseko kuphuma apho ngoko kuvela phi ukubona kumphezulu wentloko yabona lo mbono unebukanisare yabona yena esihla ukusukela ekuqaleni kwesigaba sentlanga ngaphambi kokuba zibe zaphalazelwa igazi zenzelwa isitamagushelo zazi ngaba ngaphandle abangeniswayo kodwa iqaphele ukuba yehla kanye yakufika emazantsi ingumzekeliso yabona yehliswa ngoko yaqaliswa kwakhona yabuyela emva ibandla labuyela emva kusukela ezinyaweni ukunyuka ngoku lixesha lentloko ixesha lentloko ngoku kuqaphele ukukhanya awunako ukubona ngezandla zakho nangona ziyinxalenye yomzimba awunako ukubona ngendlebe ukanti iyeva awunako ukubona ngempumlo kanti iyadoda awunako ukubona ngemilebe nakubeni ithetha yabona yayisisigaba sakwamoya kodwa ngoku lixesha leliso ukubona yabona ngoku akukho lungu lishukumayo ngaphaya kweliso ngaba kunjalo into elandelayo bubulumko obungukristu ngokwakhe olawula umzimba uphela akukho kushukuma shukumo ngaphaya koko yabona yonke enye into ibishukuma yabona uyalishukumisa unyawo lwakho uyazishukumisa izihlunu zemilenze yakho ushukumisa yonke into ushukumisa ezakho iindlebe zakho zingashukuma impumlo imilebe yakho njalo njalo kodwa wakugqitha kumehlo akho akukho nto ishukumayo Lonto babanga kuba umuntu kuba nempandla ngokukhawuleza ngokuba yabona akukho ntuku umoya kuvelisa izihlunu ezinweleni inhlonze yabona ayinamqamelelo ukuze unyuse igazi lingene apho igazi alityaleki liphumele yabona aliyukunyuka lilungise igazi kakade iingcambu zenwele ziphila ngegazi ke ngoku sifunza ukuba elo lungu uyabona akukho nto ingapha yakwelio ngoku masifumanise kuyakubakho ukukanya malunga nemini enkulu ngexala ngokuhlwa kuthunyelelwe ntoni ukukhanya ukuze nenkona apho nibe nokujikeleza ngaba kunjalo nibone apho nikhoyo uyakubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa ngoku sithabatha loo nto siyithelekise ngapha nomalaki isine wathembisa ukuba kuyakubakho ukukhanya kwakhona ngexala ngokuhlwa yabona kuba yabonani ndiya kunithumela uEliya umprofeti yena kuya kubuyisela abantwana koyise noyise kubantwana ingaba kunjalo ndeze ndize ndilibethe isabathi ngesiqalekiso ngoku mashabathi uYohane okanye uluka ungcwele esashumi nesixhenxe yamashumi amathathu sikhangele ukuba yintoni awayiprofethayo apho uYesu esithi njengokuba kwakunjalo ngemihla yesodom bakuya kuba yinto enye ngoku ukhumbula qaphela ngoku kukwilixa apho unyana womntu ayakutyhilwa khona ukutyhilwa konyana womntu ngoku unyana womntu wayetyhiliwe ngeliphandle eneneni okwemizuzwana njembalwa apho kanye njephambi kokuba isodom itshiswe ngoku loo ndoda yayinguelohim yayinguthixo lowo kwaye uyesu unguthixo ke uthixo watyhilwa ngokuphandle kanye apho okwemizuzwana embalwa ukuze athethe noabraham ekuphandeni malunga nomgwebo kancinci nje unyana womntu wayetyhiliwe unyana womntu uElohim niyayibona bandla unyana womntu uElohim watyhilwa nje okwemizuzu embalwa kuba kwangentsasa elandelayo yatshiswa nini ngaphambi kokuba ilanga liphume kwakhona ngoko akuna kubakho mbutho ushiyekileyo kungena kuze kube khona kuqhubela phambili kokunye kunoku kuqhubeka khona ngoku kuba ndiyakutha ngaphambi koba kuthi qheke ukusa kwakhona imvuselelo iphelile kwisizwe sonke akusayi kubakho zivuselelo zezinye ukutshayela ukhulu kwemvuselelo esizwe asikwamkeli ndisenokuba nayo intlangano yobulumko kodwa ndithetha imvuselelo yomoya siyibone yonke ndiyathemba ukuba niyabamba ndiyithetha le nto ngendlela endithemba ukuba niyayifumana ngayo yabona iphelile umlungiselo olungileyo kwithutyana elidluleyo wathi zalana ubranham ukuba nje bendinokuvuya fumane uvuyo lwenkosi entliziyweni yam ndathi nyana imvuselelo iphelile yabona ngoku izikhasi sele zifakiwe kwinqanawe amanzi amakhulu awoyikekayo aphumele apha phambi kwethu kodwa siyazi ngaphesheya nje kwelo liza sisondela elunxwemeni yabona sisondela elunxwemeni hlala uzinzile nje hlala elizwini nje hlala nothixo akunamsebenzi noba uziva njani nokuba nantoni na nokuba nantoni na enye hlala kanye nelizwi mna malihlale lizinze xa ubona onke la mafu makhulu madala esingqongile neenkqwithelo zekhephu zisiza nezikhumbi zise-atom nayo yonke enye into abathetha ngayo kodwa izikhathi sethu sithe ngqo kanye kwilizwi uthixo wathi siya kuba lapha siya kudada kuwo wonke ngamanye ewe siya kuwela ngapha yaphezu kwawo ewe ngenene wona akanakusiphilisela akanakusirhaxa sifake nengcwabeni siya kuphuma kwakhona nanso nje into ekuphelele kuyo akukho ndlela ehlabathini yakuyigcina apho phantsi siyakudada phezu kwa onke ngamanye kuba umphathi oyintloko wethu sibizela kweli yakuqala imilisele kuyesu iinkqwithelo zobomi siya kukhalipha kuzo imilisele kuyesu andisayi koyika moya namaza nantoni akunokuba yiyo mayize kungayintoni na yintoni ezayo oko akwenza umahluko similiselwe kanye apho ngaphakathi kuyesu ukuba ndiyaphila ndifela uzuko lukathixo ukuba ndiyafa ndifela uzuko lukathixo ndifuna nje ukubhekisa kwizuko lukathixo yiloo nto endifuna ukuyenza xa konke kugqityiwe andifuni ukuba sahlala ndifuna ukuya apho kumvuzo wam awandithengela wona hayi enduzuzileyo kodwa awandithengela wona ayakundipha wona ngobabalo lwakhe ngoko sibona ukukhanya kwangokuhlwa kulapha kwaye kwenza ntoni ukuze ukhanye ukuba unawo kwamehlo akubona ukuba ungajikeleza kanjani nakuko yintoni ukukhanya kwangokuhlwa ukukhanya kuyaphuma khona ukuze kutyhile into ethile ngaba kunjalo ukuba kho into ethile apha ube unokuyiphumisa ungayiqondi ukuba into na ebumnyameni ngoko khanyisa isibane sesokutyhila umalaki isine ngokokwenzani yabona kwenza kwaloo nto Yaiko kwanto nukilo kwa majuna sengu. Apo onge la matelo kubeka kona jigele kulento. Kukuchila, ukvelisa. Ukba unawa meto ngogo nalo ngato lukila. Umele ukba kubeko ameto kala. Ukbona. Ngabangjalo, ukchila. Umalagi sine. Kuchilwe uluka unwele. Satuko shumane sengu pesa shumane tatu. Uyo anu unwele shumane sini shumane sini. Noe ane shumane sani mashumane sine. Shumane standatu shumane tatu. Why can the Galo Chile Chile? Let us go to Sumi Vesio Kala. We are Western.
The opening of the seven seals.
Uchil or Majina Sang. Nomiala's Western as a Sang. Ubu Bula Chila. How can you go to the Pigil? Go bind order.
And the lady of sin age.
With Cavasala, Jigaban, Babe, Johnny, Babes, eh?
Are they?
Gababan Jalo.
Blind.
Infama.
What good does light do to a blind? Unless and
Donu Kanya come to Infama. Ukuba impama ikhokela impama sayikwele madini zonke
naked
bahamba ze bazimpama babe bengayazi lonto
even their mental faculties are gone
unamalungu abo engqondo aphelile amalungu abo omoya wengqondo uqonda ngokomoya yabona abazithandayo abakhathi abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo abakhankalazi abatyoli abangena kuzeyisa nabadeli babalungileyo benokumila kokuhlonela uThixo koko bewakhanyela amandla ako amandla esityilelo bawakholelwa nokwakholelwa yabona abakholwa kwizinto ezingabaprofeti ngoke abawakholelwa bakholwa ukuba umalaki sine uya kuba libandla elithile okanye umbutho othile ekuzeni kwakhe kwixesha lokuqala wayengumntu aweza kwixala esibini nokuphinde kabini wayeyindoda aweza kwimoka yohane umbhaptizi wayengumntu yabona ngemihla yokugqibela xa isibane zangokuhlwa ziqalisa ukukhanya amehlo ayakuvuleka kwaye niyakubona apho niyayo ngoko umzimba sele ubunjiwe umi ngeenyawo zawo uthabatha inyathelo ushukuma ngomoya oyingcwele yintoni kwaloo mnye washukuma phezu kwabaprofeti ababhala ibhayibhile kwaloo moya oyingcwele mnye ushukuma kumzimba ozaliswe ngumoya oyingcwele uhamba kumoya oyingcwele uphuma kwo wonke umbutho zonke intlanga ilwimi nabantu inenekazi elincinane apha asilola lo mbutho okanye lo mbutho alilola lapha kweli bandla livela kwindawo enye kwaye liye langena kusasandlela thabathi umfanekiso phaya beli lawunika unyana wam othe wamangalisa kakhulu andazi noba nikhe nevana ngaloo nto okanye hayi andazi belinomfanekiso wale ngelosi yenkosi eye kwizigaba ezisanqe zebandla amatyuni asanqe evuliwe phaa phandle ekwenzekeni kwaloo nto lathi lakhangela phaya emva laze layibona loo nto imiye sibhakabhakeni ephupheni laze lakhangela ngemva apho layibona labona umntu othile okwezi mhlophe matsha ibheka phambili wabeka emva koko lithi kwakhangeleka lathi mzalwana uBranham ibinguwe laze lathi umatha ngaphakathi apho lathi emva kwakho bekukho abantu bemibala eyahlukeneyo bephethe iflag georgia ialbama zonke iindawo ezahlukeneyo bematha besiya phambili benyuka bengena kubuntloko apho ukristu betyhilwa khona kulo mbono o haleluya sikwimihla yokugqibela nakwiiyure zokugqibela zemihla
Do you see him now in his word?
Niyambona ngoku elizini lakhe. Nelizini lakhe libonakaliswe kanye lonke phambi kwethu. Oh bandla likaThixo ophilileyo. Imani ngenyawo kholwani kuye ngako konke okufuni. Bambelelani kwelo vili lincinane lingaphakathi evilini. Phaya liqinise konke ukuhamba nayo yonke intshukumo eniyenzayo. Yonke ingcinga eninayo yangayi ngalawulwa yile bhakane ingaphakathi kwenu. Ngokuba uThixo uhleli kanye kwilizwi lakhe lale yure ekukhanyeni kwangokuhlwa ebonisa ukukhanya ubumfama belulwane ungasikhanyisa isibane kwaye ilulwane ilulwane liyakuba impama kangangokuba lingakwazi ukubhabha isikhova esikhalayo zonke ezo zinto ziphathula ebusuku nezinto ezinjalo amaphela nezinye izinto akaboni emini akazi uba malunga nantoni na akaboni kwaye izibane zangokuhlwa zivelile mzekelo ngamnye kuyo yonke indawo esiya kuyo kwindalo ebhayibhileni nakwimifanekiso ecingiweyo yomelki awathi udaniyeli wayebona kunye kunye nokumkani waloo mhla bonke babona nazo zonke ezinto wonke umntu yonke imo yonke intshukumo yonke indawo emzimbeni ibekwe ngowendawo yayo isibonisa kwayiyure esiphila kuyo akukho ntshukumo yenye inokuza ngentla kwayo kwakukho intshukumo yesandla ubele uwesley kwakukho intshukumo yesiseko uluther ububele kuzange kubekho enkulu kunaleyo yayibizwa ngokuba intshukumo kawesley bathumela abasekumabandla kulo lonke ihlabathi eyona inkulu kwiintshukumo ezakhe zenziwa kweso sigaba singaphambi koko kwaze kweza isigaba sakwamoya kwaze kwangena kwimino yahlukeneyo nezinto ezinjalo isigaba sakwamoya selwimi nempumlo njalo njalo ngoku kusemehlweni bebuya kunceda ntoni ukuswela kwakho amehlo okanye ukuswela ukukhanya ukuba loo mehlo bengekhe abone kumele ukuba kubekho amehlo okuqala okubona engoko xa kuthe kwafika wavula amatywini asixhenxe watyila ukukhanya kwangokuhlwa ethawatha zonke iimfihlelo bezifihlwe kuzo zonke izigaba zebandla waze ngoku wazityila njengoba wathembisayo uba uyakwenza njalo kwisityhilelo isahluko seshumi ivesi yokuqala ukuya kwesixhenxe nakusihleli namhlanje esizikithini selizwi kwaye ilizwi lityilwa kuthi nguyesu kristu ngoko eli lilizwi likathixo kwaye ukuze sibe ngabakhonzi bakhe simele kukuhamba ngokusondeleyo kumbhali ukuze siliqonde ukuba libe nokutyilwa onkosi uyakuthanda ukuba mna ndenze ntoni uba ndimele kukuya emasimini ndishumayele ivangeli okanye ndihlale ekhaya akunamsebenzi nokuba yintoni na ukuba ndimele kukuba inkosikazi elungileyo yekhaya ukuba ndimele kukuba ngumama olungileyo ukuba ndimele kukuba koku okuya okanye okunye nantoni na ukuba ndimele kukuba ngumlimi ukuba nokuba yintoni na ekuyiyo nkosi yintoni ofuna ukuba ndiyenze yayingengosawulo wakhwazayo phaa ezantsi nkosi yintoni ofuna ukuba ndiyenze wayesezantsi kwindlela yakhe ukuhla ukuya kufaka ibandla lonke entolongweni kodwa ngoko wakhwaza uyakuthanda ukuba ndikwenzele ntoni na xa ukukhanya kwavelayo njengentsika yomlilo enkulu kujinga phezu kwakhe uyakuthanda ukuba ndikwenzele ntoni na cinga lilizwi elilungileyo ukuba kuvalwe ngalo elo wathi nkosi uyakuthanda ukuba ndikwenzele ntoni na xa ndibona esi sibhalo sityhilwe ngokugqibelele kangaka kanye ngoku nkosi uyakuthanda ukuba ndikwenzele ntoni na masithobe iintloko zethu ndicela ukuba ngamnye olapha ndihlolisise iintliziyo zenu ngoku nibuze lo mbuzo nkosi uyakuthanda ukuba ndikwenzele ntoni na kwaye ninabantu ukuba nisekwiingcingo zomnxeba kuyo yonke indawo kwesizwe thobani iintloko zenu nicele nkosi uyakuthanda ukuba ndenze ntoni na ndibona nje ukuba silapha kwimihla yokugqibela nakwiiyure zokugqibela ngokugqibelele kangako phambi kwethu ityhilwe ngokucace kangako uyakuthanda ukuba ndenze ntoni na ndixo othandekayo ngeli thuba bakubuza lo mbuzo ndiyabuza ukwam kuwe oko uyakuthanda ukuba ndikwenze nkosi njengokuba ndiqonda ukuba suku ngalunye lumele kukuba uphendulwe ngalo kwaye ndiyathandaza ukuba undincede nkosi ukuba ndiphile ngokuze mini nganye ukuba iyakubalelwa kwintlonipho nozuko lwakho ndithandaza ukuba uncede wonke umntu kwesizwe siphela nabo balapha bakhoyo emnqubeni ngoku sihlola iintliziyo zethu sisithi nkosi yintoni yakuthanda ukuba ndiyenze ndinokwenza ntoni nkosi ukuqhubela phambili ubukumkani bakho nenjongo yakho ndise oko thixo sihlole iintliziyo zethu uzivavanye ukuba kukho ubugqwetha obuthile kuthi nkosi nakuphina ukuzicingela nazithina iimpembelelo ezingalunganga okanye injongo owuthixo sicoce ngegazi lonyana wakho uyesu kristu sithi ngokuthobeka samkele intethelelo yakhe yokufa kwakhe novuko lwakhe sithi sigwetyelwe ngokukholwa ukuba yena wakwenza oku samkele ngovuyo icebo losindiso aphise ngalo kuthi hawo siyakubulela ngomyalezo walo mhla oko sikukholelwayo noko sibambelele kuko ukwazi nokukholwa ukuba kulizwi lakho nomyalezo wakho ingekho ukuba sifuna ukwahluka kwabanye abantu kodwa kukuzama ukufana noyesu kristu ngakumbi yena ungumzekelo wethu thixo othandekayo kulele apha ithefu kwaye kukho abantu abagulayo kuyo yonke indawo nam ngokwam nkosi ndiyazama ndidiniwe ndiphelile kusasa nje ndiyathandaza ukuba usincede thixo othandekayo sikhangele kuwe amandla ungamandla ethu wena usincede ngokuninzi kakhulu thixo othandekayo ngenye imini ndicinga phaa ezantsi ematyholweni ndihamba ndijikeleze nomzana ubenkus xa ogqirha intliziyo yakhe yayikwimeko embi kangangokuba kwakunzima ukuba ahambahambe ngoko cinga indlela kwakumncinane ndandikwazi apho phezulu ndihamba kwezo ntaba emva kwalo mbono ndimele kukuyifumana laa ngonyama mandiyibone ibulawa laa ngonyama
then coming down there and
ndaze ndathi ndisihla apho ndimi apho etucson kwi-first cafeteria ndibone iimpahla zakhe zirhuqa phantsi namehlo akhe erhoxile ndathi thixo ukuba ungabonisa umbono wokuba iphina ingonyama ngokuqinisekileyo unako ukubonisa malunga nomzalwana uwood kwaze kwafika beka izandla zakho phezu kwakhe kwaye nguyelo namhlanje ebuyele umzalwana wethu ubanks kwakhona omelele ebaleka inyuka isihla ezo ndaba indlela esikubulela ngayo thixo othandekayo Usekwa ngchiko omnye kuthi sonke njengoba buya kuba nguye kumzana uthi yazi uba uyamthanda ngoba usisaka sakho ethembekile enyamisekile. Kwaye ndiyathandaza thixo othandekayo uba usebenze nomntu ngamnye kuthi uxolele izono zethu uphilise izifo nemizimba yethu. Benze sifane nangakumbi usuku nosuku Nkosi side sifike kumfanekiselo ozeleyo kaYesu Kristu. Siphe oko Nkosi ndiyathemba ukuba uhlole yonke intliziyo ngoku kwaye uyazi ukuba siyakwenza ntoni na. Sicela ukuba usikelele ngoku egameni likaYesu. Kwaye ngoku sithobe iintloko zethu ingaba kukho abakhoyo apha okanye ngaphandle kwilizwe lomnxeba kuso sonke isizwe abayakuthanda nje ukuthi ngeli thuba uthandazayo nentloko yakho ithotyiwe uphakamisele nje isandla sakho kuthixo ngoku. Nantso kuphela into onokuyenza kugcinene apha kusasa nje. Phakamisela nje isandla sakho kuthixo uthi thixo ndenze ndifane noYesu ngakumbi. Ndifuna ukufana noYesu ngakumbi uthixo akusikelele. Ngaphandle ekungeneni kuso sonke isizwe inyakanyaka nje edibeneyo isandla kuyo yonke indawo. Kananjalo esam siphakanyisiwe ndifuna ukufana naye ngakumbi. Ndihlole Nkosi ufumanise ukuba kukho bubi buthile nakum bukhuphe. Ndifuna yintoni lapha nje okwethutyana kanti sakuhamba nokuba akunamsebenzi nokuba uyintoni na utyebe kangana na umsemu kangakanani na uselulwa kangakanani na umdala kangakanani na. Imile izolo kwencinane iqela lusizana lwabantu emva phezulu ezintabeni ezantsi emlanjaneni. Bekukho usapho olincinane apho indoda ebendithetha nayo ngothixo ithuba lide kakhulu ngehla inkosikazi yayo abantwana abasixhenxe okanye abasibhozo yona incinane nje uswazana le nto apho ngaphandle izama ukusebenzela idola ezimbalwa ngemini kwaye indoda ingahlala kwityotyombe elincinane yabe ilapho inkosikazi yayo sele ilungele ukufumana omnye umntwana yabe inezembe elikhulu elibanje apho igawula umthi ukuwisa belusana kwenye itula lutsala ukhuni nolunye besele uza kugawula ezo nkuni ukuya nkonka amaqunube amnyama bezigcina kubeni bangantlithwa indlala ebusika. Bethu indlela esibelusizi ngayo ngenxa yayo umzana uwoodi namsehla sithatha ilori sabuyela emva ngaphaya samcandela inkuni sazingenisa. Yena umfazi ovuya kakhulu omncinane eminje apho namvela usizi kwaye sahlala sibathandazela usana lwakhe oluncinane lwahlahlelwa kukuxhuzula saye saluthandazela olo sana luncinane waze uthixo waluphilisa. Kwathi ngenye imini umyeni wakhe wanehenia iqhubo elivela emzimbeni ngenxa yoxinzelelo lwamathumbu waze wangena. Ndandithetha naye wayetshaya bobabini yona yayisebenzisa icuba naye esenza njalo kananjalo yinto eqhelekileyo kubantu basezintabeni. Ndaze ndahlala ndithetha nabo malunga nalo kuthi izolo kusasa ndayongena malunga nokuqala kwemini nanto ingena yahamba ibambe idibanise izandla zayo yathi mzana uBhili yindoda etshintshileyo yathi ndishaye umdiza wam wokugqibela kwaye ndingapha kwicala lenkosi. Wathi yena ndishaye wam wokugqibela okwam. Oh utyala imbewu mna inkosi enkcenkceshileyo yamcenkceshela imini nobusuku uhleze kubekho oya kunyothula ezandleni zam. Oh uThixo yiba nenceba ngoku ndiyathandaza usiphe umnqweno wentliziyo yethu kuba ezintliziyweni zethu ifuna ukukukhonza ngokuba uba sezandleni zakho bonke kuyo yonke indawo. Bangabantwana bakho sebenza ngabo ngokwenceba Nkosi hayi ngomgwebo koko ngenceba sicela egameni likaYesu. Niyamthanda ngentliziyo yenu yonke ngoku ninani nethefu ningazifumana ke ngoku iinkonzo zethu ndiyacinga ukuba baqala ngaphambi kwethuba kancinane ngentsimbi yesixhenxe okanye into lolo hlobo umzana unevelo uyakukuvakalisa oko emzuzwini nje malungana okuba uqaliswe nini na. Ingaba kukho ubhaptizo ndiyaqikelela kusasa nje amandla alungile ukuba kukho umntu apha ongekabhaptizwa egameni lenkosi yethu uYesu Kristu koba anjalo ngenene amanzi sele elungile inkonzo yobhaptizo. Yavuya ngabo bonke abazalwana bangabalungiseleli. Ndibona umzalwana ibinjani inkonzo yakho iqhubeka kuhle umzana uPanel nomzana uMartin kunye oh abaninzi kangako babo apha umzana uLivail oh ngabalungiseleli nje kuyo yonke indawo siyakuvuyela njengenene kubakho kwenu apha nidlelana nathi ngelizwi mhlawumbi nisena ungavumelani nam ngokuchanekileyo kanye kule nto andinicele ukuba nenze njalo. Niyabona inye into inikeni ingqalelo nje loo nto into an infelliona, Yavinika in Ale, Ubabalung Zell, Bateva Cola, El Casset, Basbatke, and Fumelani, Ilung Lelondom, Salonom, Sanoka Malus was in West Gilewena, when as this and a wine don't know when I was Lisaona. Zamangako Kong of Kamukalakanelizi, when the last Becker Chico is Anton Sam, who is in Fusfuna Shabas in Fugagati, is in Fusam, Yali Faisilam. Waye londo esilanga yonke ilizwe eliphuma hayi yonke hayi nje ilizwe ngoku nangoko koko lonke ilizwe eliphuma emlonyeni kaThixo nanso into abangcwele abamele ukuphila ngayo masimenge nyawo zethu ngoku ngelithuba inhloko zethu sithoba ke mzalo Neville unento ufuna kuyithetha kubo mzalo Numen kulungile wonke umuntu uzivakamnandi ithini amen kulungile ngoku masithobe iintloko zethu zakucela mzana uliveli ukuba inyukeze apha okanyangeza ukuba ngenyukela apha mzalwana uveli ukuba unako umzana uveli umzana wethu apha umbhali wencwadi kwaye sele gqibezela incwadi ngoku izigaba ezisixhenxe zebandla kwaye usebenza ngamatywini asixhenxe kwaye siyathemba kwakutshanje ukuba siya kuzifumana kwakutshanje kulungile mzalwana uliveli thixo akusikelele